kunaka
kakhulu
lokuncane njengadokotela FF Boswell lomunye webalingani bami losanza kuya ekhaya enkathini lweni asondzele eminyakeni lelikhulu budzala bangakhi labake bamathi umnakethu Boswell nginesiqiniseko ukuthi labanengibenu bantu benimati bekavamise kungitshela wathi yebo-ke mnakethu Branham loko lesikusebenzisako kuphilisa kwankulunkulu kunjengemsundu nje lowubeka ehukeni awuyikhombisi inhlandi lihuka uyikhombisa umsundu futhi uma ithatha umsundu ithola lihuka ngako ngileyo ndlela lesitama kusebenzisa ngayo kuphilisa kwankulunkulu siphiwo sankulunkulu lesi bese-ke sikhanga abantu futhi babona into lethi ite yenteka kuthi bayathi ukuthi beyingeke yenteke ngaphandle uma nkulunkulu bekakwendini ngako-ke kuguqula kunaka kwabo etintweni telive iye kunkulunkulu niyabona futhi nguloko sizathu sithi ngumsundu lohola toni
inhloso yethu lemgcoka yekuba lapha kuthumbela longakholwa ekukholweni kuNkulunkulu nguloko lesifuna kukwenda kuba ne kubona soni siphendukela ekukholweni lokuphilako enkosini yethu uJesu Kristu futhi leyo yinto yethu lenkulu
into lelandzelako kutama kusita labagulako nalabadzingile kuthola lusito futhi labanengi babo kusobala njengoba kunjalo emhlabeni wonke abanalusito ngalokuphelele ngaphandle uma nkulunkulu abentela lokuthito ngoba isayensi yethu yetekwelapha labanye babo bangale kwaloko futhi ngisanza kusuka ekhaya itolo lapho noma kuthandi ya itolo lapho ngibone khona inkosi ithatha umuntu lohlanyako ngalokuphelele kuthi iminyaka lemibili ayathi ngisho nokuthi bebakuphi kuthi ligama labo lalingubani noma yini ngako futhi wababuyisela emcondweni wabo losile kwade kwathi letisebenti tonke tesibhedlela tathi abatange sebayibone into lenjengayo niyabona na umuntu lohlanya ngalokuphelele thathe lo mncane lohlanyako iminyaka lemibili futhi nje uma ubona into lenjengaleyo siyathi ukuthi kubida nkulunkulu kwenta lokho ngiloko kuphela nje niyathi ukuthi umuntu angeke entethe into letinjalo futhi akuniketwanga umuntu empeleni kuphilisa kwankulunkulu lunye kuphela luhlobo lokuphilisa naloko kuphilisa kwankulunkulu akukho lokunye kuphilisa ngaphandle kwekuphilisa kwankulunkulu konke kuphilisa kufanele kutenga nkulunkulu sihlabelelo 1033 wathi ngenkosi lephilisa tonke tifo tenu manje emakhambi etekwelapha kwetekwelapha akutisho ukuthi kuyelapha kuphela bathi basita imvelo nkulunkulu nguye lowenta kuphilisa ngaba nengxoxiswano kamayo brothers futhi nguloko labangitshela kona lapho
wathi asitisho ukuthi siphilisa abantu sitisho kuphela ukuthi sisita imvelo nkulunkulu asaphilisa
ngalamanye amagama uma usikeke esandleni sakho yebo-ke batosithunga abasiphilisi uma unathunjana lomubi bangakhipha lothunjana kodwa nguloko kuphela labangakwenda uma unemkhono lowephukile ungawuconzisa umkhono ngubani lotoniketa i-calcium nekuthi kubita ini kuhlanganisa lelo thambo kubita kwakha tathi mtimba kabusha kubita kuphila nekuphila nguloko lokwenta kuphilisa singasika sihlinze nakanjalo njalo kodwa singeke siphilise nkulunkulu tofanele ende loko cubo lwakhe loko kwanza kwetakhi mtimba loko kuthi akuphela ngankulunkulu nguloyo kuphela longakwenta singenta umuntu wemshini lapho bekangafinyelela khona etandleni takhe futhi acishe acabange kodwa singeke sakhe takhe mtimba loko kuthi nkulunkulu yedwa wenta loko ngako uyinkosi uphilisa tonke tifo tethu singakhipha litinyo kodwa ngubani lotovimba ingadi futhi ngubani lotophilisa le nzawo leliphuma kuyo nkulunkulu akakwendi singeke siphiliswe kunjalo kube-ke bengingephandle lapha ngiphakamisa imoto yami kusobala loko sekusikhathi lesithe lesendlulile ngiyacabanga etinsukwini takudzala te-model t manje ngesikhathi bebavame kugwedla imoto lenzala kube-ke bengingephuka umkhono wami bengiyogijima ngingene ngithi dokotela philisa umkhono wami ngalokukhulu kushesha ngifanele ngicethele kugwedla imoto yami yebo-ke bekatothi uthinga kuphiliswa kwengcondo yebo-ke loko bekungaba liciniso niyabona na bekangathi yebo-ke mine lokungenani ngingawuchonzisa umkhono wakho kodwa indlela ethi itele phakeme kunami ifanele iwuphilise kunjalo angalichonzisa futhi loyo ngumsebenzi wakhe ngiloko lesifanele sikwende sihambe futhi sivumele alichonzise kodwa uNkulunkulu wenta kuphilisa ngako angikholwa ukuthi kukhona into lekuthiwa umphilisi waNkulunkulu ngaphandle kwaNkulunkulu ngikholwa ukuthi uNkulunkulu nguye kuphela umphilisi lokhona ngako ke tikhathi letiningi bantu bathide mina ke uBranham umphilisi waNkulunkulu cha angisingetulu umphilisi waNkulunkulu kwendlula kuba ngumsindisi waNkulunkulu ngako mine sishumayela livangeli nje livangeli lenkosi Jesu Kristu lithi indzaba letinhle ukuthi Kristu walinyadwa ngenxa yethu phambeko tethu wakubulwa ngenxa yebubi bethu sijeziso sekuthula kwethu sasisethi kwakhe nangemivimba yakhe siphilisiwe thine kuyinto lesendlulile niyabona na Kristu wasendela sonke lokwakudzingeka ukuthi kwendiwe nako konke lokungendiwe sekuvele kwentiwe ngikholwa ukuthi indlo kuphela lesifanele siyende kwemukela loko lakwendile lo sekuvele kwendiwe futhi manje umfundisi noma ngimuphi umfundisi unelungelo lelingako nje ukukhulekela labagulako noma abantu labangesibo bafundisi ngakhulu nje njenganoma ngubani lomunye ngoba wathi vumani emaphutha enu kulomunye nalomunye futhi nikhulekelane kude niphiliswe ngoba umkhuleko wokutimisela wendvodza lelungile uveta lokukhulu ngiyakholwa ukuthi kunemandla emkhulekweni ngitibonile timpendulo leticondze ngqo emkhulekweni kodwa angaze ngiphilise umuntu empilweni yami kodwa ngimbonile uNkulunkulu enta lokunengi kwako ngako ngikholwa ukuthi kukholwa kwemuntu ngamunye emsebentini lo sewuvele ucedziwe manje wena uthi bengingathi lapha kusifa mangakhe maKristu tandla letiningi kakhulu lebethi ngaphakama bangakhe lo asinziswa eminyane lophelile tandla letiningi kakhulu lebethi ngaphakama bangakhe lo asinziswa mhlawumbe evikini lelendlulile mhlawumbe kungaba netandla letimbili noma letinsathu letiphakamako ngiyehluka be ungakasinziswa ngeminyaka lowendlulile noma awukasinziswa etinsukweni letimbili noma letinsathu letendlulile wasinziswa eminyakeni lengemakhulu lalishumi nemfica lendlula eCalvary kodwa nikwemukele eminyakeni lophelile noma nikwemukele evikini leliphelile niyabona noma etinsukweni letimbili letendlulile lento lefanako ngemivimba yakhe waphiliswa niyabona waphiliswa sikhathi lesendlulile waphiliswa manje ungakwemukela kusihlwa noma ungakwemukela kusase ebusuku noma nini uma ukwemukela ngani kwakho ngako kukuwe uma ufuna ukwemukela ethi kwaleto disekelo futhi manje ungumpristi lomkhulu emaHebheru esithathu ahlethi ngesekudla saNkulunkulu somandla ezulwini enda kunxusela ethi kuvuma kwethu manje leli gama lalisebenzisa lapho encwadini emaHebheru lisetshenziswa kuKing James Version lisetshenziswa kudisho kodwa kudisho nekuvuma yinto lefanako usho lokuthi ide noma ukuvume usho ukuthi uyakholwa ukuthi une yalinyatwa ngenxa yethu phambeko takho ngemivimba yayo waphiliswa wena ngako ungumphristi lomkhulu kwenta kunxusela ethi kwakuvuma kwethu futhi angeke asendele lutho size kucala sikwemukele futhi sikuvume manje besingaguqa phansi ealtari futhi sikhuleke size sibe lapho size silale ngebuso bethu futhi sibe ngilabafile size sikholwe futhi semukele umusa wakhe loxolelako sisasolo silahlekile akunandzaba ukuthi besingamemetha kakhulu kangakanani noma besingahlala sikhathi lesithe kangakanani noma besingenda kangakanani ngaphandle kwekudla kuze kuthi enhlitweni yethu sambulo uNkulunkulu usinika ukuthi Jesu Kristu wafa ukuthi asisindzise futhi siyakwemukela njengemphahla yethu lucobo leconjene nathi kuyinto letsite Kristu langentela yona layentela wena nakuloyo lotho kukholwa kona ke usinzisiwe ngoba ukukholiwe futhi uphilisiwe ngendlela lefanako ikhathi letiningi bantu bathi ngiyathandza kuva ukuthi ngiphilisiwe yini Jesu akazange athi nikuvile na wathi kukholiwe ngiloko ke uyakukholwa uva akukaphathelani ngalutho nako kukholwa kwakho uma ngende ngendlela lengtive ngayo bengiyoba sesimende sibi tikhathi letiningi ngabe kunjalo bazalwane ngiyacabanga sonke besingakwenda kodwa akusiko ukuthi ngidivela kanjani kungiloko lengikholwa ukuthi ukwendile hayi imizwa yami ngikholwa kwami kukuphi umsebenzi lo sewucedziwe eCalvary manje kuloku kunalabanengi mhlawumbe lesi sikhathi sami sekuqala sekuba sedolobheni lakho ngikholwa ukuthi kuke kuqala kimi eVirginia kuthi ngibe nenkonzo eVirginia emhlabeni jikelele kasikhombisa kepha noko abakaze babe seVirginia akukubi kakhulu lokho yebo-ke bahlala njalo bathi ubeka lokuhle kwendlula konke kube kokugcina ngabe nguloko lokungiko bazalwane lokuhle kwendlula konke kwekugcina ngako siyethemba ukuthi loko kunjalo impela nje uma bonke bantu njengalabo lesihlangane nabo kusukela sibe lapha sihlangene impela nalabanye bantu labakahle kakhulu futhi mhlawumbe bengikathe ngihlangana nebantu nje badakamiti nje mhlawumbe bangesiwo ngisho nemakristu futhi ayoba yini-ke emakristu uma takamiti tinjalo hhayi emakristu ayomangalisa ngako manje umhlangano ungaba kuphela noma yini bantu labawenta ube ngiyo manje unkulunkulu uyavuma uma sithanza kodwa sinengxenye yethu ukuthi siyidlale umuntu ngamunye unengxenye yethu ukuthi siyidlale anisakwati kwenta imvuselelo ngako noma umhlangano kwendlula lokho futhi akukho muntu ngamunye noma akukho nje lababili noma labathathu benu kuto sibita sonke kanye kanye sisebenzisana ndzawonye ngenkosi Jesu Kristu kubona into letsite ifeziwe lapha kuleli dolobha sisabuthene ndzawonye ngenxa yembuso wankulunkulu futhi mnakethu thathe siphila edrude nekuphela sonke siyakwathi loko akukho ne kube benihambe nami eminyakeni lophelile noma kanjalo beniyokwathi ukuthi loko kuliciniso niyabona kuthi sisesimeni sekuchucha nesikhathi sekugcina sesisedvute naleti ndlo leti njengoba siqhubeka liviki lonke sitobe sitethula lokwentekile naloko lokungahle kwenteke nje futhi njengoba nibona emaphephandzabeni enu mabona kuthi nanoma yini lokunye bona-ke nitolalela lokuvela embhalweni naloko moya lwengcwele lato kusho manje ngiyacabanga ngikholwa ukuthi ngalokuvamile sivala cishe ngensimbi yokuqala enhloko akunjalo noma into lefana naleyo ngensimbi yokuqala noma yesibili enhloko ekuseni kusinika cishe sikhathi bafobela ivangeli leligcwele kuthi siye enkonzweni yabo ngaletinye tikhathi loko niyabona manje ungasuki bengidlala ngaloko nje ngaloko ejwayelekile sikhiphe cishe ngensimbi yemfica noma igaba enxa yemfica bese-ke nelayini lalabakhulekelwako ngako ngicabanga ukuthi nge-ode bagcini benzawo ngiyacabanga batositshela ukuthi malini noma singayigcina sikhathi leside kangakanani le hola ivulekile noma yini lokunye manje nifanele ningene elucingweni nifanele nifike ekushayeleni bantu futhi asi ngiyanitshela manje ngitonitshela ukuthi kanjani thini ngiyakholwa ukuthi sicuba umhlangano noma nebazalwane futhi khumbulani noma ngasiphi isikhathi leniva ngaso ukuthi nifuna kukhulekelwa lomunye walabazalwane laba lapha bakholwa livangeli lelifanako lengilishumayela lapha niyabona futhi umelusi wakho unelungelo lelingako nje lekukhulekela njenganoma ngubani lomunye naku sihlangana ndzawonye nje ngikholwa ukuthi kubhaliwe embhalweni inkosi yathi uma abantu lobitwa ngeligama lami bayobuthana ndzawonye bakhuleke khona-ke ngiyokuva ngisezulwini ngiphilise tindzawo tabo ngako sikholwa ukuthi umkhuleko usikhali lesinemandla kakhulu lesake sabekwa etandleni tesidalwa lesingumuntu niyati umkhuleko ngalesinye isikhathi waguqula umcondo wankulunkulu benikwati lokho impela wakwenda manje hezekiya watshelwa ngu-isaya umprofethi ukuthi bekade okufa kuloyo mbhethe nahezekiya waguqula buso bakhe babuka lubonza futhi wakhala kabuhlungu futhi wacela inkosi iminyaka lelishumi nesihlanu ngetulo yokuphila nankulunkulu wathumela umprofethi emuva ngqo wathi ngimuvile futhi wasinziswa kwaleso sikhathi niyabona ngesikhathi unkulunkulu sekavele akumemetele kumfa kwakhe kodwa wamsinzisa ngenxa yokuthi wakhuleka ngako uma umkhuleko unemandla kangako ungentani asiconzi ukuthi mkhulu kangakanani manje sonke lesikhathi kulo mhlangano njengoba busuku ngabunye sitama kwendlala sisekelo bese-ke uma lothite angena mhlawumbe kamvanyana mhlawumbe kusasa ebusuku bese-ke mhlawumbe ngebusuku lobulanzelako labanye labefikako bayangena bangahle babone indlo lethite yenteka lebe bangathi yebo-ke angiconzi nje kona-ke uma bangakwendi kona-ke uthatha imibhalo futhi ubakhombise ngawo manje uma uke wabona noma ngimuphi umnyakato lapha ngembili noma yini lengiyikhuluma langembili lapha lokungesiwo mbamba umbhalo kona-ke ubophelelekile kimi njengemKristu ukuthi ungende ngikunake ngoba ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu wenza into letingakabhalwa evini ngikholwa ukuthi bekangakwenda bekangenda noma yini lebekafisa kuyenda uNkulunkulu kodwa kuphela nje uma enda lokho lathembise kukwenda lokho kutokwenela mine
nje agcine sethembiso sakhe ngiyakuthanda lokho futhi ngiyakholwa ukuthi livi laNkulunkulu lisisekelo ngikholwa ukuthi lilivi laNkulunkulu
futhi sinqumo sami impilo yami nako konke kukholwa kwami kuncike evini futhi nayi indlela lengifuna nilikholwe ngayo manje ukuthi uNkulunkulu ungilongenasiphetho ungilo sethindzaweni tonke lo wathi konke futhi uNkulunkulu somandla unguye ithlolo namhla naphakathi angeke aguquke futhi abe uNkulunkulu futhi noma yini uNkulunkulu la endako ngalesinye sikhathi enda sinqumo sakhe leso sinqumo sifanele sihlale kude kube phakathi singeke siguculwe uNkulunkulu uma uNkulunkulu enda sinqumo kulomnyaka futhi ngeminyaka lothako uyakuguqula lokho lokho kukhombisa ukuthi bekangesuye uNkulunkulu ngoba ungilongenasiphetho futhi sine singilaba nesiphetho manje singenda sinqumo ngingenda sinye kusihlwa emizuzwini lelishumi sithi ngeke ngisiguqule ngoba nginelibhutha athikhathi letiningi kakhulu ninjalo nani kodwa hayi uNkulunkulu ngako uma ake ende sinqumo konake leso sifanele sibe phakathi sinqumo sakhe kanjena uma umuntu ake wetha kuNkulunkulu futhi wathi ukuthi bekalahlekile futhi bekafuna kusindziswa futhi uNkulunkulu wambuda futhi wabeka isekelo etikwe ukuthi uma atokukholwa futhi wasindzisa lowo muntu umuntu lolandzelako uyafika lofuna insindziso utofanele ende lokufanako kwalomuntu lakwenda ngaleso sikhathi utofanele ende lokufanako lapha njengoba enda lapho noma nakungenjalo wenda liphutha kwekucala nje niyabona na utofanele ahlale anguNkulunkulu wakhe futhi uma leli kungesilo livi lakhe konake akasuye uNkulunkulu niyabona ngoba nguloku lakusho futhi uma angaligcini livi lakhe konake angeke abe nelivi lakhe akukho umuntu lofanele kwendlula livi lakhe uma kuqhawulana kwami nesethembiso sami kubazalwane bami singakeneli ukuthi ngifanele ngisayine inkumbi yamaphepha nenkumbi yaloku loko kungethembeke ngivele nje ufanele ungikholwe ngaloko lengikutshela kona futhi ngifanele ngikukholwe ngaloko longitshela kona futhi uma singeke sethembe lomunye nalomunye konake uma livi lami lingalungi konake angikalungi futhi uma livi laNkulunkulu lingalungi konake akalungi akasingcono kunelivi lakhe futhi ngitokusho lokho ukuthi uNkulunkulu uyaligcina lonke livi lalisho naso sonke sethembiso lasisho futhi uma utothatha simo sengqondo lesikahle kunoma ngisiphi sethembiso sebuNkulunkulu uNkulunkulu lake wasenda utokufeza uma nje ungathatha simo sekuthi phatha lesifanele futhi ukukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho niyabona na umuntu ngamunye akusiko ukuthi ufanele ube nemuntu lothite ukuthi akubeke tandla nemizwa lethite oh he kunemizwa lemine ngakhulu namuhla bekungeke kube liciniso kodwa livi laNkulunkulu lisasolo liqinisile niyabona na kunjalo emadlingozi lenginawo angathi lutho ngawo kodwa ngiyathi ukuthi livi laNkulunkulu liqinisile ngako ke uma uNkulunkulu asho noma yini kufanele kuhlale kungaleyo ndlela futhi nguleyo ndlela lengikukholwa ngayo ngidadishile nemlandvo naloko lakusho futhi kuyokwenteka futhi eminyakeni neminyaka yelibandla nakanjalo njalo futhi ngikubone kuhlangana njengesisila selidubanza wonye ngize ngenetiseke ukuthi uNkulunkulu futhi lonke livi liqinisile futhi uyaligcina livi lakhe nebantu bakhe manje indlela lesenda ngayo kusihlwa cishe ngeliawa ngaphambi kokuthi inkonzo iqale kude kungeke kuphazamise tandvulelo sithumela labafana endasi sinikeza emakhadi ekukhulekelwa emuntu ngamunye futhi njalo kusihlwa senda lokho ngoba kuqala nayi indlela lesakwenta ngayo ngesikhathi sicala kuphuma yebo ke manje kusobala uma nje kufana naloku lapha ngani besingeke ngisho sithi ngeke kuthi sinikeze likhadi lekhulekelwa nelicembu lelincane lelinjengaleli niyabona kodwa uma sinemacembu lamakhulu lesibheke agcwalise futhi aminyanise indzawo kusihlwa noma kanjalo manje sithanda kusuka eVandalia eVarsalia kwakuyi eIllinois noma eCalifornia
futhi ngebusuku bekuqala indzawo lenkulu yekugcina tikhali lapho bajikisa emakhulu nemakhulu futhi busuku besibili bangeteka ngalokuphindwe kabili baphindze bangeteka saya etinkundleni tembukiso futhi kunebantu labenele lapho ngensimbi yesithathu enhloko bathi ngeke bavale emagede ngaphambi kokuthi ngisho ungene etindzaweni niyabona nje uma umhlangano uqala nebantu baqala ku inhlitiyo lelambile iqala kubona lokho yebo ke ngumoya loyingcwele ahamba emkhathini webantu niyabona na akusuye umshumayelo lotsite lona lokunye lokuphakeme kukholwa lokuphakeme kakhulu angikholelwa kuleto dindo ngikholwa ukuthi kukholwa ukuthi angikuva livi laNkulunkulu nemuntu ngamunye ufanele aconzise impilo yakhe futhi alungise naNkulunkulu uma abheke kuphiliswa lokho ngikholwa ukuthi kuphilisa kuyahlala kukuthi umuntu ngamunye utofanele alungise naNkulunkulu konke lokhu kubeka tandla etikwedoni futhi ngibatshela lokho kulungile kohlwa nje ngako uNkulunkulu utokuphilisa noma kanjani manje angikholelwa kuloko ngikholwa ukuthi umuntu ufanele ahlande futhi alungisane naNkulunkulu futhi aconze futhi ede futhi uphilele uNkulunkulu futhi ende lokufanele naloko kuphilisa lokukhonsako leminyaka lengemashumi lamathathu nakunye ngicaphelile ukuthi lokho kuliciniso ukuthi wesilisa noma wesifazane lo salungele kuda aconze naNkulunkulu uNkulunkulu utokuthi angcono nabo niyabona na ufanele ulungise naNkulunkulu ngakho ke sizathu senda lokho ngesikhathi sicala kwekucala besivamise ukuthumela belusi umelusi ngamunye lobeka sibambisa emakhadi lalikhulu yebo ke ebandleni lakhe nakulabo lebe katoba memela bantu labagulako nakanjalo njalo yebo ke khona ke mayelana nemeluswe kuqala labane ngibabo bake baba semihlanganweni phambilini kusobala ngiyacabanga yebo ke mayelana nemeluswe kuqala wavusa icembu lakhe lokho kwakukatulula kude singakhoni kukwenta ngaleyo ndlela ngako ke sacabanga yebo ke besitoniketa nje emakhadi ekukhulekelwa ngelusuku lokucala silapho futhi sinikete wonke umuntu emakhadi ekukhulekelwa futhi ke kusobala lokho kwakucadulula noma ngibani uyafika ngaphandle kwaloko kwelusuku lokucala ngani khona ke abalitholanga lithuba bangene la inindla labakhulekelwa ngoba sibe nalokwenele lapho ukuthi sihlale isikhathi lesithe ngakho ke sachubeka sakhipha emakhadi ekhulekelwa njalo ngelusuku bese ke uma sesivuka mhlawumbe lishumi nesihlanu noma emashumi lamabili noma ngabe yini lesinayo ngalobo busuku yebo ke khona ke ngembili nje kwaloko lebe singafinyelela kuko lapho khona ke sithola abantu uma bebangeke bathole inombolo letsite noma lekhadi kuya kulelishumi nesihlanu noma lemashumi lamabili beba vele nje baliphonse phansi esilweni beba ngalifuni beba ngeke abidwe ngakho ke ngacabanga yebo ke ngitothola umntana lomncane ngembili lapha kumvumela enyukele lapha futhi abale umfana lomncane lothito njengalomfanyana lo ngibukako lapha afake ethayilo bobu libhanji letemidlalo futhi ngalocishe alingane na Joseph wami lomncane khona lapha futhi ngingathola lomunye walabo bafola abancane ukuthi akhuphuke futhi bengiye ngitsi ungabala yini ndvotsana noma tsatse yebo bala futhi bekacala kubala noma lo wesifazane noma ngikuphi lapho bebemakhona bengicala khona lapho ngikholwe noma cha make bekati kahle hle nje ukuthi amtshele junior ukuthi eme kuphi ngelikhadi lakhe ngako sisenato tidalwa leti bantu niyathi sisebenta dona futhi ngako ke khona ke ngathola umshumayele munye lengifanele ngimkhiphe lemakhadi kwase ke enhlanganweni yakhe uma angakhombisanga nje umusa lomncanyana kwacala kuva lokutsite nebazalwane ngase ke ngithola umnakethu ukuthi anikethe emakhadi ekukhulekelwa noma ngaphambi kwaloko ngathola lenye indvotsa ngavele nje ngathola nje umuntu wangaphandle futhi ngambamba athengisa emakhadi ekukhulekelwa ngako ke kwathengeka ngikulahle lokho ngako ngathola umnakethu ukuthi abe nami futhi futhi ngako manje sengiba nendvodzana yami kwase kuba abafana lababili lomunye wabo ngilomunye webalingani bami umnakethu Jean God ngiyacabanga wethuliwe nemnakethu Leo Messia ulapha ndzawana tsite nendvodzana yami Billy Paul balapha ndzawana tsite munye wabo utabe aniketa emakhadi ekukhulekelwa ngalokho ejwayelekile Billy uyakwenda qobo lwakhe ngoba liyo na chini chini uma kulabaqophako nemnakethu liyo ngiyacabanga usetingwatsini manje khona ke sikhipha lawo futhi manje naye indlela lesikwenta ngayo ukuthi ngamunye atokwati sehlela lapha futhi sithole emakhadi bese sehlela embikwe bantu futhi siwahlanganise onke khona ethulu lapha ngembili ngako niyabona emakhadi ahlanganisiwe ngako ke lo noma ngubani lowaniketako akathi ukuthi ngubani lamnika ngubani lothola yiphi inombolo lomunye wenu uyefika bese uthi nginenombolo yokucala loko kusho loko yebo mnumzane lolandzelako uthi ngingwesibili ngalapha yebo ke kusobala lona angahle atholele ukucala lobalandzelako angahle athole lemashumi lamane nesihlanu lemashumi lasithupha nakubili nakanjalo njalo awathi ukuthi kutoba kuphi yebo ke khona ke niyabona wena uthi yebo ke ngi yebo ke uma ngingatholanga ngisho inombolo yokucala kuya kuleli shumi nesihlanu ngingavele nje ngiye ekhaya cha cha loko akusiko niyabona na akekho lowatiko ke uma ngehlela lapha noma ngikuphi lapho moya lwengcwele angiholela khona ukuthi ngicale mhlawumbe kusukela kule kucala kuya kule mashumi lamabili noma kusukela kule mashumi lamabili kuya kule mashumi lasithupha noma kusukela kule mashumini la imfica kubuyele emuva kule mashumi lamathathu noma nzawana tsite kanjalo ngako ke kukuthi nje siyativela nje ngaleyo ndlela umoya longcwele lonendlela yekukusebenda niyabona kuba letha ngekhathi ngicabanga ukuthi lokho kunjalo impela anicabangi nini bazalwane ngicabanga ukuthi nguloko ke bengenda lokho manje ngaloko kusukela eminyakeni lemine noma lesihlanu noma lesithupha into lefana naleyo futhi ngako khona masinyane uma uthola likhadi lakho lekukhulekelwa noko bambelela kulo ngoba uma ungakabitwa ngebusuku bekucala ekugcineni sitofika kulo ekugcineni manje bese ke lawo makhadi ekukhulekelwa sibitala abaningi kakhulu busuku ngabunye uma ngiyinkosi ingiholela ukuthi ngende indlela sisandza kuba nemphumelelo lenkulu kunado tonke lengake ngaba nayo America kungesikatheni nje futhi manje icala ngasikhathi sini inkonzo yakho lenkulu cishe igabe ngensimbi yesikhombisa igabe ngensimbi yesikhombisa kungcono nibe lapha emkhathini wensimbi yesithupha nesikhombisa enhloko ngiyacabanga noma into lefana noma igabe ngensimbi yesithupha kuya nase igabe ngensimbi yesikhombisa ningakwenti kwendlule sikhathi kunale kungcono nithe kusenesikhathi ngangoba ningakhona ngoba masinyane nje emakhadi lamane kakhulu akheshiwe ngani nguloko ke khona ke uthola ithola labathandzeka kubakho bangani bakho labagulako futhi ubalethe endasi ubalethe elucingweni kusasa yedlani bese nithola ikhadi lekhulekelwa kusasa kusihlwa emkhathini wasana seyigabenge insimbi yesithupha nanaseyigabenge insimbi yesikhombisa eholeni lenkulu aninato tinkonzo tantsamba amanzawo ngiyacabanga bazalwane kulungile ngaletinye tikhathi babanika kanjalo enkonzweni yantsambama abathi ngikuthi libalisa ngako ebusuku kodwa uma si ebandleni lelitsite noma nzawana tsite kodwa uma bakwenda ngalendlela kutolunga yehlani nje kusasa ntsambama emkhatsini wanase igabence insimbi yesithupha nanase igabence insimbi yesikhombisa bese ke sibheke kuba netinkonzo busuku ngabunye ngitokhuluma busuku ngabunye inkosi thanda manager akukho muntu kodwa nje labafana nami sisetulu lapha futhi ngako futhi sitoyetama ke busuku ngabunye kukhulekela labagulako sibithele toni ealtari sisebenze nebazalwane bethu sente konke lesingakwenta kwenta lokhu ukucala kwemvuselelo imvuselelo leifashion lenzala letotamatamisa itsabule eVirginia ukuthi kungathi ayikaze endiwe phambilini ngenxa yembuso waNkulunkulu lonke libandla ukuthi ligwaliswe futhi lithwalwe netingxe ukuthi aNkulunkulu tishumayela livangeli kwangathi akaze kwendiwe phambilini netoni tita eCalvary nebantu labagulako baphiliswa kulolonke libandla Nenkathimulo yaNkulunkulu ihamba yonke indzawo leso sifiso senhlitiyo yethu manje ngiyajabula ukuthi nginaleli wash lelincane ngalapha futhi ngiyethemba ukuthi sekuthi nje akube kukahle ngako nje ngekuya kweli wash lami ngako manje ngifuna nje ukufunda umbhalo futhi nginendele ukukhuluma lokuncane kusihlo futhi manje kumbulani sisetulu lapha hayi ngalokunye asikho lapha kumelela noma nguliphi lihlelo ngoba angisuye wanoma nguliphi libandla lelihlelo. Ngagcotshwa ukuthi ngibe ngumfundisi weMissionary Baptist futhi ngelusa lithabanekeli leJeffersonville iminyaka lelishumi nesikhombisa. Ngase-ke ngiya ensimini yemishini cishe eminyakeni lelishumi nesihlanu lendlula. Futhi ngike ngaya ensimini kusukela lapho. Futhi uma ngiphuma ngikhulekela labagulako, ngisanza kusuka ebandleni nje, noma ngishiye inhlangano, ngoba ngephandle lapha ngithola yonke into, konke ndzawonye. Futhi-ke ngiva ukuthi nguleyo ndlela iNkosi lenebantwana bayo, ndzawo tonke, wonke umuntu lotelwe kabusha ngamoya wankulunkulu, ungumnakethu, nawo wonke wesifazane, ngudzadze wethu lotelwe ngumoya wankulunkulu. Ngako angameleli noma nguyiphi inhlangano letsite, kube bengilapha edolobheni, kulaba aphendukile, ngitojoyina lelinye lalamabandla, lamahle lapha lelikholwa into lefanako lengikholwako. Ngako nguleyo ndlela lengitokwenta ngayo thobo lwami. Ninekutikhethela kwenu kwenta noma yini lenifisa kuyenda. Futhi-ke asiketeli imali lapha, ngifuna nikwati lokho. Asikho lapha ngenxa yemali, cha mnumzana, nginemashumi lasihlanu nakunye eminyaka budzala. Bengisolo ngingumshumayeli iminyaka lengemashumi lamathathu nakunye. Futhi ngishumayele iminyaka lelishumi nesikhombisa litabanekeli leBaptist eJeffersonville e-Indiana. Angase ngithathe umnikelo impilo yami yonke. Ngishumayele iminyaka lelishumi nesikhombisa ngaphandle kwapeni munye wanoma yini. Noma ngumuphi wemakhonsa anganitshela lokho. Angizange ngithathe peni. Ngikusebentele kutiphilisa kwami. Bengingeke ngisho ngikwente manje kube bengingakhona kubhadala le mihlangano lena. Into kuphela lengiyentako kuphuma lapha bese ngibamba umhlangano. Futhi into kuphela lofanele uyende ngukhokha tindleko tesakhiwo. Futhi noma ngutiphi tindleko letihambisana nalo mhlangano, nguloko lengikukhathalele. Vele ubhadale lento futhi loko kuyakucathulula. Ningangikweneti lutho. Sinetincwadzi kodwa leto tincwadzi ngiyatitsenga leto tincwadzi ngemaphesenti langemashumi lamane ngaphansi. Hayi ngoba kuyinto lenta imali, ngoba ngitolahlekelwa kuko. Kodwa ngikhiphele umlayeto kubantu. Lamatheyipu avela e-audio mission lelinye licembu leli ngasikanye nathi kukuthi yebo-ke benda emathephu aleli thabanekele. Loku kuthi bona eluhlotsheni loluthite lwekubambisana lapho labenda emathephu ngako. Kodwa ngesingami cha, ngaletinye tikhathi ekupheleni kwemhlangano, uma tonke tikweneti setibhadele, banginika umnikelo weluthando. Uma bangenato tikweneti setibhadele, abangiphi lutho. Futhi uma banginika umnikelo weluthando, ngiwubuyisela emuva kubhadala tikweneti. Sifuna kuhamba kuleli dolobha side namunye peni lokwenetwako. Uma sitodzingeka sithumele ekhaya, sithole imali ndzawana tsite sitokwenda, niyabona. Kodwa asishiyi tikweneti, asikaze sibe nato namanje. Ngifuna kugcina igama lethu lihlobile futhi licacile futhi lisebhodini lelingetulu. Ngoba sihlangana nebantu labagulako, sihlangana nasathane etinkundleni takhe, futhi sifuna kuba netandla tethu tihlobile. Kuthi uma sitha kutokhulekela labagulako, kuthi sethembeke, kuthi nje, futhi kungekho lutho loluyimfishimfishi. Sime ngqo embi kwaNkulunkulu njengetinceku takhe, futhi sifuna kuhlala nje sikahle, futhi sihlobile, futhi sicacile nawo wonke umuntu. Futhi ngifuna nati-ke kuthi akukho kubita imali, futhi akukho lutho ngaloko. Asikho lapha ngaloko. Futhi siyakuthanda nje, futhi side kutohlanganyela nani. Futhi njengoba umnakethu Boswet asho kimi ngalelinye lilanga, wathi mnakethu Branham, uyathi ukuthi inhlanganyelo iyini? Ngathi ngicabanga kanjalo dokotela, ngathi ngicabanga ukuthi ngi. Yebo-ke wathi naku lokungiko, bafola babili emkhunjini munye. Futhi ngathi loko kuthi nje akube, bafola babili emkhunjini munye. Ngako sifisa loko, uma singangena esikebheni sakho lesincane, futhi ungangena esikebheni sethu, singaba nenhlanganyelo lomunye nalomunye. Sisadweba ngenethi kule dolobha lapha kuthonsa wonke umphefumulo lolahlekile lesingawufaka embusweni waNkulunkulu. Asikhothamise tinhloko tethu manje ngaphambi kokuthi sikhulume nemcambi, ngaphambi kokuthi sifunze livi lakhe. Baba wethu losezulwini, siyabonga kuwe kusihlwa ngale nhlanhla yokuma kwethu kwekucala kule sifundza lesikhulu saseVirginia. Kuthi kwaba kanjani lokho eminyakeni leminingi lendlula, bokhokho bethu behlela lapha lesifundza lesi lesikhulu besisho lokukhulu kakhulu ekuhlanganeni kwethu. Nkosi, ngikhulekela kuthi ngandlela thide kuthi kule sifundza lesi lesikhulu manje kuthi utoletha imvuselelo leto leto watiwa umhlaba wonke kwangathi kungavela indzaba levela kuNkulunkulu umoya lovuthako wamoya longcwele loto osinzisa labalahlekile futhi uphilisa labagulako akuthi timpumbuze tibone tishosha tihambe tihulu tive timungulo tikhulume tone tisinziswe embusweni waNkulunkulu lonke libandla likhanyiswe nje ngebukhona bakho kude kube semhlabeni jikelele batokuva kulomhlangano lomkhulu manje singakucela Nkosi futhi sikukholwe manje siside ukuthi sisebenze lokho kuphela ngoba bekungeke kudzingeke kakhulu ukucela wena noma yini futhi ungayisebenzele sikholwa ukuthi ukuthi utokwenta sitolinza ngekulangatelela ukuthi utosipha kona futhi uma tinkonzo seyivaliwe ngelisondo lelitako ntsambama kwangathi kungaba khona incumbi etitulo temasondo letibekwe ekoneni lapha imibhedze lemincane tinhlaka kwangathi kungaba khona toni letigezwe engadini yeliwundlu netandla tabo tiphakamele emoyeni bathumisa uNkulunkulu kwangathi bafundisi basesontweni belusi bakho labaligugu labapha timvutakho kwangathi tinhlitiyo tabo tingavutha kakhulu ukuthi njengenkonzo lensha inikwe bona siphe kona Nkosi busisa lonke libandla nawo wonke umfundisi even lonke wonke longcwele futhi usinzise soni njengoba sisondzela evini lakho manje kwesisekelo lesincane nje sekucala umhlangano ngaso ngosihlwa sikhulekela ukuthi utolibusisa siyathi ukuthi emave ethu ayokwehluleka kodwa emave akho angeke ehluleke ngako njengoba sifunda livi lakho sikhulekela ukuthi utolihumusha kithi Namoya loyingcwele ngoba sikucela egameni la Jesu ngenxa yakhe. Amen. Manje ningakhohlwa manje. Fikani elucingweni indzawana thide. Nithole abantu labagulako labo labathi ngasibili nemakhadi ekhulekelwa atoniketwa. Manje ufanele uthole ikhadi lekhulekelwa litoba nenombolo kule luhlavu nenombolo. Njalo kusihlwa lawo makhadi ekukhulekelwa atokhishwa. Futhi kusukela nasegabenqe insimbi yesithupha kude kugabanqe insimbi yesikhombisa bese ke batobitwa ngaleto tinombolo loko kwekuvimbela abantu ukuthi bangajaki kukhuphuka futhi akusiyo inkundla yethu emidlalo neyathi lisondo futhi kufanele kwentiwe ngekuhleleka futhi njengoba Paul athi ngalokuhloniphekile nangekuhleleka futhi ngako sifuna bethe nje njengoba tinombolo tabo tibitwa futhi bakhondwe langembili manje lamakhadi ekukulekelwa akashintshiswa ufanele ugcine ikhadi lakho luqobo ungeke ulithathe ulinike makhelwane ungenise makhelwane makhelwane ufanele ethe futhi eve umyalo kude athole ikhadi uma ngoba tikhathi letine ngaleyo ndlela uma ungenisa abantu elayinini labakhulekelwako labangathi lutho ngankulunkulu futhi nako lapho khona futhi niyabona futhi ngako abethe futhi beve imiyalo futhi babe nekukholwa kwabo luqobo kwakhelwe endzaweni yekwemukela kuphiliswa kwabo njengoba sikhulekela labagulako loko kutoba kukusasa ntsambama manje emkhathini wanase igabenqe insimbi yesithupha nensimbi yesikhombisa igabenqe ngifisa ukufunda kuluka longcwele sahluko sesibili emavesi lemashumi lamabili nesihlanu nelemashumi lamabili nesithupha futhi bukani bekunendvodza eJerusalema ligama layo kunguSimeon indvodza lelungile futhi yesaba uNkulunkulu ilinzele indvuduto ya-Israyeli namoya longcwele wawusethi kwakhe futhi kwembulwa kuye ngamoya longcwele kuthi bekangeke akubone kufa ngaphambi kokuthi abone Kristu weNkosi ngitothanza kusebentisa ingcikithi noma kwesihloko lapho kwakha ingcikithi kuso kulinzela manje imihlangano lenjalo idronsa kulinzela futhi uma ubona into letsite lengakavami yenteka sivamise kuba nemaklasi lamathathu ebantu labangenela leto dinkonzo njengoba kwakunjalo etinsukwini tenkosi yethu futhi ngato tonke tikhathi kukhona longakholwa umzenzisi nelikholwa kuvele kudonse loko kunaka bekuhlala kunjalo kodwa kulinzela leyo into lenkulu kulinzela into letsite ngalokuvamile uthola loko lokulinzela labanye abantu bethe emhlanganweni futhi bathi yebo ke benginga angalindzeli ukukhipha noma yini kuko yebo ke bangeke kodwa labo lebe balindzele ukuthola lokugcide uNkulunkulu tobapha kulindzela kwabo uma bakwenta ngenhlonipho nangekwesaba uNkulunkulu manje sonke sikhathi ukuthola lokugcide kucala ukuthola ukuthi kuyinzandwe yaNkulunkulu yini noma cha bese ke uma kuyinzandwe yaNkulunkulu khona ke inhloso yakho kuko bese ke kuba injongo yakho ekuwenteni uma kuyinzandwe yaNkulunkulu nenhloso yakho ilungile nenjongo yakho ilungile ifanele yenteke ayikho nje indlela yekukuvimba ukuthi kwenteke ngakho kucala thola intsando uma kuyinzandwe yaNkulunkulu bese ke iyini inhloso yakho ekukwenteni yini i uma kubugovu ungeke uze ukwende ngiloko kuphela kufanele kuhlandeke sibili futhi kucace embikwa uNkulunkulu noma nakungenjalo ngeke nje kwenteke ngiloko kuphela ukuthi ufanele sonke sikhathi ukugcina emcondweni wakho lokho ukuthi kufanele kuhlandeke futhi kucace kusika kwakho kufanele kuhlandeke futhi kucace embikwa uNkulunkulu noma nakungenjalo uNkulunkulu angeke asebenze nawe manje emadoda atotonga tikhathi bekahlala njalo leve kuNkulunkulu futhi noma ngikuphi lapho uNkulunkulu akhona lokungetulu kwemvelo kukhona ngoba uNkulunkulu longetulu kwemvelo asebenta into letingetulu kwemvelo niyakukholwa lokho manje eTestamentini lelidzala bebanendlela yokuthola ukuthi ngabe umlayeto bewuqinisile yini noma cha manje ngaphansi kwebupriesti bebulevu bebanaloko lebe bakubita ngeUrim neThumim naleso kwakusivikelo sesifuba Aaron lebekanaso lapha bekanematshela lishumi nakubili esivikelweni sesifuba futhi bebakulengisa loko ekoneni noma sigcobo ethempelini kwase kuthi ke ngesikhathi umprofeti aprofeta noma umphuphi asho liphupho lakhe futhi ngesikhathi alisho uma loko kukhanya kuba sibumbatha sekukhanya njengemusho wenkosazana ubonisa kukhanya kuleyo Urim neThumim bekakhombisa ukuthi lokhu ethulo kwemvelo kwakulapho konake lo mprofeti bekakhuluma liqiniso noma lelo phupho lempuphi laliqinisile noko akunandzaba ukuthi kwakuvakala kungiko kanjani manje kugcineni engcondweni lokhu akunandzaba ukuthi kwakuvakala kungiko sibili kanjani uma leyo Urim neThumim ingakwendanga ukukhanya lokungethulo kwemvelo bebangeke wakwemukele ngoba kwakungesuye uNkulunkulu ngakho uma ubona noma ngibani ashumayela livangeli futhi uNkulunkulu akehli futhi akucinisekise lokho ukuthi kuliqiniso kuyekele kanjalo ngoba akukalungi uNkulunkulu sasolo anguNkulunkulu uyaphila namusa uphila nje njengoba bekahlala anjalo uNkulunkulu manje ngesikhathi lobo bupriesti sebuphela konake sinebupriesti lobusha futhi manje kukhona lensha iUrim neThumim leyo futhi nalobupriesti lobu futhi lelo livi laNkulunkulu liUrim yaNkulunkulu neThumim konake uma uNkulunkulu esembisa noma yini eBhayibhelini futhi ungakwemukela ngenhliziyo yakho yonke futhi ukukholwe futhi kube njalo nitobona lokungethulu kwemvelo kwelivi laNkulunkulu kwenteka futhi nibonakalise lento lenikholiwe akunandzaba ukuthi kuyini uma ukukholwa livi laNkulunkulu liyimbewu lihlanyelwa enhlitweni yomuntu futhi uma kungekho lutho lapho kukuvimbela kanjalo nje uma uNkulunkulu enta sinqumo sigcino sakhe futhi uma unesiphetho naNkulunkulu uyafana nje ngesikhathi leto totimbili ihlangana kukhona lokufanele kwenteke akukwathi nje kukuvimbela ukuthi kwenteke niyabona uma sigcino sakho sifana nesaNkulunkulu konake into letsite ifanele yenteke uNkulunkulu wenda statement sifanele sibe nguloko konake uma uthatha sinqumo sakho sekuma ukuthi loko kuliqiniso lokugcite kutofanele kwenteke ukuthi nje kutofanele nebantu kuyo yonke iminyaka ngesikhathi bevela iphimbo laNkulunkulu likhuluma nabo bakubonile lokungethulo kwemvelo futhi balindzela futhi baphila impilo yabo balindzele loku ukuthi kwenteke futhi akukaze kwehluleke Abrahama bekalindzele lolo swane lufike ngisho naphansi kwaze kwaba iminyaka lengemashumi lamabili nesihlanu emva kokuba sekwethenjisiwe kuye bekasolo alulindzele ngalokufanako nje ngesikhathi aneminyaka lelikhulu budzala njengoba enda ngesikhathi sethembiso sendiwa emashumini lasikhombisa nesihlanu. Nelibhayibheli lasho ukuthi akabanga buthakathaka, kodwa waya ngekucina ngaso sonke isikhathi akholwa ukuthi uNkulunkulu uyokwenda. Ngake uyicabange nje indoda lenzala manje leneminyaka lengemashumi lasikhombisa nesihlanu ubudala, nowesifazane lonemashumi lasithupha nesihlanu bekayinyumba futhi bekangatali, futhi naba baphuma manje bekatokwehlela kudokotela esibhedlela kuyokwenda emalungiselelo embhethe batoba neluswane. Yebo, wesifazane loneminyaka lengemashumi lasithupha nesihlanu ubudala nendvodza leneminyaka lengemashumi lasikhombisa nesihlanu ubudala bekangatsini idokotela leti tsanzani letinzala tatane titsite kuphambana kancane enhloko yabo. Yebo ke manje noma ngibani lothatha sibili livi laNkulunkulu, ngekubuka kwakhe uthathwa ngokuthi uphambene enhloko, ngoba lingethulu kwemvelo kakhulu, livele emvelo aladi lutho ngalo, ba libuhula emcondweni wenyama kude ningaliconzi. Kodwa Abrahama wakukholwa, wathi kuliqiniso, uthi wakholwa kuthi kwakungilo. Manje sengiyamuva njengoba bekangathi kuSara, manje sitoba naloluswane sithandwa. Kucatululiwe ngoba Nkulunkulu washo njalo, watsenga libhayi netipenete futhi wathola yonke into ilungele, wenda emabhuthanyana futhi onke bekasalungele. Uthi emva kwetinsuku tekucala letinyendi kangaka, tinsuku letingamashumi lamabili nesiphohlongo, utiva unjani sithandwa? Akukho kwehluka sithandwa, akathunyiswe Nkulunkulu sitawuba nalo noma kanjani. Inyanga yekucala endlula kude umehluko, inyanga yesibili, umnyaka wokucala, umnyaka wesibili, utiva unjani sithandwa? Akukho kwehluka, ludumo Nkulunkulu, kutoba ngummangaliso lomkhulu kunale bekungiko eminyakeni lemibili endlula. Sewumdzala ngeminyaka lemibili manje, futhi ngesikhathi iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu seyendlulile bekasolo anesimo lesifanako ngalokufanako nje, ngoba Nkulunkulu washo njalo. Wathi kanjani? Nkulunkulu ushito njalo, lokho kuyakugcathulula. Uma Nkulunkulu asho njalo kuthi akusekho lokungashiwo ngako, niyabona washo njalo uthi eminyakeni lelikhulu budzala bekasolo amkholwa Nkulunkulu kuthi Nkulunkulu bekatokwenda. Libhayibheli lasho kumaHebheru esine kuthi Abrahama akangabatanga ngesethembiso sankulunkulu ngekungakholwa, kodwa wacina anika Nkulunkulu luthumo. Uthi sifanele sibe yintalo ya-Abrahama ngoba thine lesifile kuKristu siyintalo ya-Abrahama. Ngabe kunjalo na? Moya lwengcwele usenda intalo ya-Abrahama. Abrahama bekangesilo lijuda, Abrahama bekawetive, kodwa kwakungesilo lijuda noma wetive, kwakukukholwa kwakhe evini laNkulunkulu, kwakungiloko lokwamenda waba abe yindlalifa yesethembiso. Futhi thine lesifile kuKristu siyintalo ya-Abrahama, futhi sithi indlalifa kanye naye ngekwesethembiso. Ngiyanitshela ukuthi lelo liqiniso singiyo, kodwa ngaletinye tikhathi asendi njengawo. Ngaletinye tikhathi siyahamba bese sithi yebo-ke ngitohamba futhi ngikhulekelwe, futhi ngitobona ukuthi kwentekani. Yebo-ke angiva ngisho nalokuncane kwehluka intalo ya-Abrahama. Ohe, lokho kubhacangela icembelo kulibele, ngisho kwelilunga lelibandla kungasaphathwa-ke kuba intalo ya-Abrahama. Intalo ya-Abrahama ayibuki timo, ibuka livi laNkulunkulu nguloko kuphela. Lapha esikhathini lesithithe lesendlulile ngabitelwa eceleni kwemibhethe cishe eminyakeni lelishumi lendlulile. Yebo-ke sekube cishe minyaka lelishumi nakubili lendlula manje, kumfana lofako afa ngelishashati leliminyama. Nalo dokotela bekangeke angivumele ngingene, wathi ngeke ngikuvumele ungene, uyindvodza leshadile. Nalo dokotela bekalikhatholika gcobo lwakhe, futhi ngathi manje uma umpriest efika nalo mfana bekafa ekhathi lapha, futhi bewathi kuthi utokufa kusihlwa, futhi ningamvumela loyo mpriest angene na? Wathi impela umnike asho imikhuleko yokugcina. Yebo mnumzane, futhi ngangathi kuthi bekatokwenda. Limuva lami liyikhatholika nalo, ngako ngathi ngangathi kuthi bekatokwenda lokho. Ngathi yebo-ke manje. Wathi yebo, kodwa akasiyo indoda leshadile, unebantwana. Bewuyothwala lokhu uye kubantwana, unebantwana labancane lababili. Ngathi yebo mnumzane, liqiniso lelo, kodwa ngathi kukholwa kwami kuNkulunkulu. Wathi phuma, niyabona na. Ngase ngithi yebo-ke manje, buka lokho, ngisho lokukhulu nje kulowo mfana ekhathi lapho ngekwalo babe namake labeme lapha, njengoba umpristi bekayoba njalo kuwe kube bewufa kanjalo. Niyabona, ngathi kakhulu nje kukholwa kwethu kubuka kuNkulunkulu ngendlela lefanako nje. Ekugcineni wangigcokisa njenge-Ku Klux futhi wangivumela ngingene. Ngako ngangena kuyokhulekela lo mfana, nalo mfana bekalapho, nalo nesi lomncane waya ngakithi babe lomtsala namake baguqa ngale kulololunye luhlangothi lwembethe bebanaye adonsa wakhe umoya emuva natsembili kuye nekuphefumula kwekwentiwa futhi bathi ba ngaguqa phansi futhi ngakhuleka lojwayelekile nje umkhuleko lomncane ngabeka tandla ethi kwalomfana ngathi manje nkosi wethembisa ukuthi uyokwenta lokho lo babe namake ukholwa lokho ngako ngibeka tandla tami ethi kwalomfana futhi wathi leti bonakaliso leti tiyobalandzela labakholwayo uma babeka tandla tabo ethi kwalabagulako bayosinza ngako ke nkosi enhlitweni yami ngiyakholwa ukuthi uyaligcina livi lakho futhi wenta kanjalo nalo babe namake sekuphelile babe ngiyakubonga ngaphakama nalo babe lomdzala wambamba lomake nalo make wadumela babe wase uqala kugacana futhi nje wakhala wathi akumangalisi sithando akumangalisi yini nalo mfana akazange ende umnyakato bekakade aculekile tinsuku letimbili noma letintsathu futhi wathi oh akumangalisi na ngase ngithi inkosi inibusise nonke ngase ngiqala kuphuma lencane futhi ngachubeka ngaphuma futhi ba an bangikhipha konke lokho lapho kude ngikhone kuchubeka ngako ke lonesi lomncane weda wathi mnumzane wathi angikhoni nje kuconza beka intombatane nje wathi angiconzi niyabona luhlobo loluthite lwemshina wenhliziyo ecardiogram into letsite le yathi uma lokho kuke kwehla endzaweni letsite wathi wonke umlando akaze kwatiwe ukuthi kuphindze kuphakame futhi uthi wathi into kuphela kugcina loyo mfana lapha kuba buthakathaka ngaso sonke sikhathi wathi uyafa nje uyafa khona manje uthi wathi ngesikhathi yena leyo ndoda yenta loyo mkuleko waloloswane noma lo mfana wathi uthi akabe neminyaka lelishumi nakubili kudzala lishumi nakune wathi wena wathi akumguculanga nakancane wathi akaguquki nakancane futhi wathi leyo nyalithi isasolo ilengela khona phansi lapha wathi ufana nje njengoba bekanjalo futhi wathi ayisayophinze inyuke ngoba kuphansi futhi nguloko kuphela nalo mnumzane lohloniphekile lomdzala niyathi lofana neyise wagaca lonesi lomncane wase uthi oh mntanami loligugu wathi inkosi kubusise sithandwa wathi angifuni kuhlekisa ngawe ngoba futhi bengingeke ngivumelane naloko lokushoko wathi kodwa uyabona wathi uceceshelwe kukholwa ukuthi uma leyo nyalithi noma sandla noma ngabe kuyini kwehlela lapho ukuthi kungeke kuphindze kubuye futhi wathi mnumzane lelo liqiniso wathi ingeke ibuye futhi wathi lo mfana sewuhambile wathi akakhoni nje kuba lapha wase uthi yena kususe loku kuye utokufa khona manje wathi sithandwa wathi ubuke leyo nyalithi wathi impela bekasandza kumbuta nje wathi ungahleka kanjani futhi uqhubeke kanjalo nemfana wakho afana wathi akafi wathi uphilisiwe wathi uthi yebo ke ungakulenzela kanjani lokho naleyo nyalithi wathi sithandwa ngiloko kuphela lokwathi kukubuka nguleyo nyalithi kodwa mine ngibuka sethembiso kunjalo uNkulunkulu lasendile nalo mfana unebantwana lababili futhi useAfrika namuhla sithunywa senkolo oh kuya ngekuthi ubuka ini beka kulindzele ukuthi kwenteke ngoba bekahlangabetane netitsingakalo taNkulunkulu niyabona wabeka lo mfana ealtar bekane iscience ethekwelapha yayende konke lebe bangakwenda yonke into yase yendlulile noma nguliphi lusito lwenyama lolwalungaphiwa lo mfana ngako uta kuNkulunkulu futhi wakholwa ukuthi uNkulunkulu bekatoyenda nelibhayibheli lathi umvuzo walabo labamfunisisa ngekuthi misela kunjalo uyamfuna ngenhlitiyo yakho yonke futhi wehlele emsebentini uNkulunkulu toba lapho ukuhlangabetana nawe kunjalo kodwa awukafanele nje ukuthi ute kwangathi bewungakaconzi kukwenda ufanele ute uconze ngqo kuNkulunkulu futhi uvume yonke into futhi sikubeke ngephandle futhi site kuleto dinkundla naNkulunkulu utohlangana nawe lapho futhi utonentela lokuthite utophendula imikhuleko yenu wonke umuntu lowake wakholwa kuNkulunkulu noma weva liphimbo laNkulunkulu wamlindzela ukuthi ente lokuthite ngesikhathi uNkulunkulu akhuluma naNoa eTestamentini lelidzala manje kwakungakaze kube khona mvula emhlabeni ngane kune uNkulunkulu bekawunisela umhlaba wonke ngaphambi kokubhujiswa komhlaba ngemandi ngane wawunisela ngemandi lavumbuka phansi etulu emhlabeni lalingakaze line futhi uNkulunkulu wakhuluma kuNoa futhi wamtshela ukuthi alungise umkhumbi wekusindzisa indlu yakhe ukuthi lalitokuna imvula yayitophuma etiphakaphakeni nemhlaba wonke wawutombonywa ngemandi nanowa bekalindzele lokho ukuthi kwendeke kube beka ngakakulindzeli umgceki wekuqala wefika ngabe wathi yebo ke ngiyacabanga mhlawumbe benginelephutha kwakungesuye enkulunkulu niyabona na ngako bekayohamba manje kucishe kube ngaleyo ndlela kuthi luhlobo lwelibandla lwangeminyaka wa-1961 leli aliyokwenda ngayo kodwa loko empeleni aku umkristu sibili lotelwe kabusha uma nkulunkulu asho njalo sikulindzele kuthi kube ngaleyo ndlela nkulunkulu wakusho futhi nguleyo ndlela lokutoba ngayo kuto fanele kube ngaleyo ndlela nje wathi uyathi kungani singiloko kungani sindlela lesingiyona muhla kuthi libandla lisivuvu kanjani kulomnyaka welibandla laseLaodikeya ngani kukuthi uNkulunkulu wathi kuyoba ngaleyo ndlela ungeke walenzela lutho lolunye kufanele kube ngaleyo ndlela kunjalo kodwa une konke lokho lakuthandzako uyakujezisa futhi akusole futhi ngime eminyango ngiyanconcotha futhi uma umuntu evala iphimbo lami lelo likheli kulomnyaka welibandla ngankulunkulu eBhayibhelini lesambulo sahluko sesithathu eminyakeni welibandla laseLaodikeya manje siyaqaphela ukuthi nowabeka wathi lungiselela umkhumbi wahamba ngekwesaba futhi wenda umkhumbi wema kuloyo mnyango ashumayela kulaba ngakholwa kodwa bekalindzele enkulunkulu ukuthi asigcine sethembiso sakhe ngoba bekalivile liphimbo lankulunkulu limtshela ukuthi lalitokuna manje uma ungahlala khona lapho ukhona manje futhi utehlukanisele uNkulunkulu kakhulu futhi ulindzele uNkulunkulu ukuthi ente lokuthite bani liphimbo laNkulunkulu liseba enhlitweni yakho awudzingi ukuthi ulindzele ikhadi lekhulekelo kusasa ebusuku lesi sikhathi lengitokuphilisa ngaso ngiloko kuphela kucathululiwe bekungeke kube khona lutho lolu ngakhona kukutamatisa kuloko uma ungakaze umemukele emoya lwengcwele futhi uthi Nkosi ngifune emoya lwengcwele iminyaka kodwa ngisandza kuvala iphimbo lingitshela ukuthi ngomhlolo khona kusihle loko kuyakucathulula loko nguloko ke utobe ulindzele kakhulu kuto fanele kwenteke manje nowabeka wema lapho abethela kulowo mkhumbi ngoba beka kulenzele ukuthi line manje ake sithathe umzuzwana nje futhi sithole bagceki beta futhi bathi yebo ke manje umzuzwana nje mnumzane mnumzane Noah ngitshele ukuthi litokuna yebo mnumzane manje ngiso science lebe banabo so science bo so science beta ngelicembu lakhayini ngako wathi manje sibo so science futhi sithandza ukuthi wena usikhombise lapho leyo mvula ikhona etulu lapho manje kukholwa akusiko lokho longakubona kodwa kukuqiniseka ngetinto letetsenjwako bufakazi ngetinto letingabona uNkulunkulu washo njalo asidzingeki ukuthi sifakazele lutho kufakaza akusilutho ungeke wamfakazela uNkulunkulu ungeke ngisho wafakaza ukuthi unemcondo liqiniso lelo ungeke wakwenda uma ungivumela ngikubone ngikunambithe ngikuve ngekutsinza kuhogela noma ukuve nike nawuva umcondo wenu niyawubona umcondo wenu nambithani ingcondo yenu niyabona imizwa ingeke ikumemetele kodwa noko unayo yinye uyathi unayo futhi kungaleyo ndlela nje ngankulunkulu wena uthi ngathi kanjani ukuthi nginemcondo ngibona indlela lengenda ngayo ngiyayathi indlela into letsite leyangigucula ngayo ekube nesoni ngaba ngumkristu ngina nkulunkulu lengimathiko ukuthi loko kungiko sibili ungiwo impela nje njengoba umcondo wakho unjalo noma ngumuphi lomunye umuzwa longasebenda manje caphelani kunemizwa lesihlanu lesingena ngayo emthimbeni wemuntu imizwa lesihlanu umphefumulo uneminyango lesihlanu futhi lokukuthi nembeza nakanjalo njalo nekuthi cabangela kodwa munye kuphela longena emoyeni loyo ngumphefumulo umthimba nemoya emoyeni futhi loko kusendasi emgudwini wekuthi thanzela lokubeka wonke wesilisa nawo wonke wesifazane etisekelweni letifanako lokwakungito ensimini yase-Eden ufuna kwenda une ungilothi khethelako kwenda noma ngayiphi indlela lofisa ngayo futhi akukho nakunye kwalena leminye imizwa lokuphathelene nayo kanjalo nemphefumulo noma umtimba kodwa kungemoya wekuthi khethela uNkulunkulu watshela Adam mhla udla kuso ngalolo suku uyafa manje bekangadla futhi aphile noma bekangadla futhi afe noma akweshe kuko futhi aphile Leyo indlela lefanako lesingiyo kusihlwa. Singathatha livi lakhe futhi siphiliswe. Noma singalishiya sisuke kulo, singaphiliswa. Singaba nekuphila lokuphakathi ngekukholwa nguye. Noma singasuka sihambe futhi singabi nekuphila lokuphakathi. Kukuwe, intsandwa yamine. Futhi ngesikhathi Noah Eva liphimbo laNkulunkulu limtshela ukuthi litokuna nemafu liyeda. Futhi litokuna. Futhi alizange likwende kuyo yonke iminyaka. Futhi kodwa litokuna. Noah bekakwathi lokhu ukuthi uNkulunkulu bekangumdali uNkulunkulu. Kuthi bekangenta noma yini lebekafuna kuyenda. Futhi ngakho ke bekanguNkulunkulu. Futhi kwakungekho lutho lolunye kuko. Bekade nje kuthi bekangakhona kwenda imvula etulu lapho. Uma bekude etulu lapho. UJehova Jaira inkosi yathi niketa yona umhlatshelo. Ngakho uNkulunkulu angenda imvula uma kungekho mafu etulu lapho. Kungekho mvula etulu lapho. Uma athi litokuna nowathi ngitovele ngakhe nje kulomkhumbi noma kunjalo. Ngoba bekalilindzele ukuthi line futhi ngesikhathi athola umkhumbi wakhiwe yonke into yayihlelekile lana ngoba bekakholwa manje kukwenda utiphathe ngendlela lengakejwayeleki uma impela utsatha uNkulunkulu eveni lakhe futhi uma wenda kwangathi ulilindzele ngibone abantu betha ngembili bathi yebo ke buka ngiyagula ndoda awukwati ngani impela ngiyathi uyagula kulungile yebo ke kukhona longakwenda ngani ungeke uze ukuthole ngaleyo ndlela cha mnumzane uthi utoba kulekela ubabeke tandla basuke bahambe ngembili bangeva nemehluko lomncane ha ungeke lokho yinto inye leqinisekile ungeke manje Beungaka linzeli lutho uta ngembili futhi ulandzele imiyalo yaNkulunkulu ngendlela nje uNkulunkulu lashito ngayo bese uyahamba kuba nekulindzela yebo mnumzane ngitokwemukela sekuvele kwentiwe ngenda lokho uNkulunkulu langitshele ukuthi ngikwende ngakho lokho kuyakucathulula nguleyo ndlela leyo intalo yaAbraham manje sithotsatsa lomunye Mose Mosi oh bekangusiyazi wetenkolo loqeqeshiwe bekathi impela ngoba bekakhona kufundisa emagebhithe kuhlakanipha bekakhaliphe kakhulu futhi bekathi kuthi watalwa wakhuliswa kuthi abe ngumkhululi waIsrayeli ngakwacabanga ukuthi bekangathatha kuqeqeshwa kwakhe kwesayensi yetenkolo uthi impela aphumele lapho futhi akwende kodwa wathola ukuthi bekasehluleki futhi uma sitama kufundisa libandla liye emhlanganyelweni uma sitama kufundisa bantu baye kuKristu sicwabitise nje umoya ngeke sifike nzawo yinye kuphela indlela wesilisa noma isifazane langeta ngayo kuKristu lokho kungengathi yaJesu Kristu ngekutalwa kabusha ngulowo mkhuthu kuphela lesingawuhamba uma ungena kuloko konake wemukela kwelucobo kukholwa kwamoya loyingcwele lokho kukwenta ubide noma yini lephambene nesethembiso saNkulunkulu ngekungathi yayingekho lapho akunanzaba ukuthi Timo siyini ukuthi ugula kangakanani ukuthi idokotela uthi 10 uphonsa lithawula ngawe utokufa ngemdlavuza unenkathathu yenhlitiyo ungahle uhambe noma ngamuphi umzuzu awukubuki ngisho naloko ubuka lokho lokwashiwo uNkulunkulu lana khona lapho kuloko lokwashiwo uNkulunkulu ukuthi washo lokho naloko kuyakucathulula sonke sikhathi manje ungeke ukukhohlise ufanele ukukholwa sibili uma uthi oh yebo ngiyakukholwa oh ngibabonile abantu basho lokho uthi uma ukukholwa kwakuyiinji bebangeke bakhone ukufaka licashata kui bavele nje kalula nje bavele basebenteke kwethemba esikhundleni sekukholwa ukukholwa kwelucobo akumthathi cha njengemphendvulo kunetinwele esifubeni kukhulu futhi kusidlakela liyakhuluma bese yonke lenye into ihlala phansi nguloko kuphela uma le mithala neyathi imizwa ivuka ithi awuva kwasamehluko uvele nje kuyothi thula kukholwa kuyokwenda hlala phansi uNkulunkulu wengamele nguloko ke manje yebo ke sisu sakho sisebuhlungu thula ungakuva ngisho nekukuva nguloko ke loko ungabi impela kukubuka kuloko lokwashiwo uNkulunkulu uNkulunkulu washo njalo ngako kukholwa kuyakukholwa uma nje ungabamba kukholwa kuwe kuthi vumela nje kukholwa kuthathe kwenta konke loku lokunye kubukeke njengetichwe letincane kubenda nje bahlale phansi ngoba ungubasi Unalamakhulukati emamasela lachatha futhi ngiyanitshela yonke lenye into yonke imizwa netinkoloze nema izimu lamancane netindlu uhlala phansi nje uma kukholwa sekuphelile uvele nje ungubasi kunjalo manje futhi ni kusobala mose wacabanga ukuthi beka naloko kodwa ngesikhathi angena ngendlela yakhe lucobo futhi wathola ukuthi wenda liphutha futhi wabiyela emuva wase ushada nomuhle wesifazane lomncane wasetopia beka nendvodzana emuva lapho Gereshom futhi bekatinde empilweni lenhle ukuthi afuye timvu futhi athi ukuthi bekatoba indlalifa kwathi nje Jepho angafa bekayoba nayo yonke imihlambi icobo lwakhe uthi ngako bekeneliseke kahle impela kodwa ngalelinye lilanga bekahamba abiyela emuva ngemuva kwelugwadule kwakukhona into leyenteka lengazange yenteke kusemini kwakukhona into leyenteka lebekangakaze ayive phambilini wabona sihlahla sivutha waya eceleni kuyobona ukuthi kwakuyini neliphimbo lakhuluma levakala lapho lathi khumula ticathulo takho Mose lo mhlabathi lome kuwo ungcwele oh he ngikuvile kukhala kwebantu bami ngikubonile kuhlaseleka kwabo ngiyalikhumbula livi lami ngiyakukhumbula lengakutshela Abraham kodwa lokho intalo yakho leyayitoba sihambi iminyaka lengamakhulu lamane evende betive leso sikhathi sesiphelile ngiyalikhumbula livi lami kulungile Mose ngikuthumela endasi ngake ucabange nje indoda lenebugwala kakhulu ukuthi yabaleka esiveni wangena enkingeni ngokubulala umuntu munye futhi wabaleka esiveni wabiyela emuva ngaphansi kwemandla aNkulunkulu futhi wabulala sonke sive akazange angene enkingeni niyabona na kukhombisa ukuthi ngabe ukwenda entsandweni yaNkulunkulu noma ngephandle lapho entsandweni yakho lucobo niyabona na loko longakwenda futhi ungene enkingeni wena lucobo kungani ungavele uyekelele futhi uvumele uNkulunkulu akwende leyo indlela yokukwenda ngakho nangu lapha ngelusuku lolulandzelako ukhuluma ngendlela ethithe lephikisa nawo ungambona Mose ngelusuku lolulandzelako manje emva kokuba umelusi wetimvu lomtsala beka neminyaka lengemashumi lasiphohlwe ngobutsala mhlawumbe lesithe silevele simhlophe nenhloko yakhe inempandla futhi beka nendvuku lenzadlana legwegwile esandleni sakhe nemnyuzi nemkakhe ahlethe agibele kuwo nalomncane engculini yakhe futhi nangu ehlela kanjena ashaya indingilizi nje futhi ampongoloda aya endasi luthumo kuNkulunkulu ehlela eGibhithe uyaphi Mose na ngiya endasi eGibhithe kuyengamela yebo mnumzane yini kuhlasela kwemuntu munye yebo mnumzane kunjalo kungani wathi kanjani ukuthi udokwenda uNkulunkulu ushito njalo loko kwakucathulula niyabona ngeva liphimbo lakhe ngilinzele yena ukuthi akwende kunjalo kwakubukeka kubulima lomunye wathi umfolo omdzala tatana uhlasela kwendvodza yinye ahamba njengendvodza yinye ihamba yoshaya iRussia niyabona kodwa wakwenda ngoba uNkulunkulu washo njalo uthi bekalindzele uNkulunkulu ukuthi agcine livi lakhe amen ngilindzele uNkulunkulu ukuthi agcine livi lakhe nathi uNkulunkulu uyaligcina livi lakhe nanoma ngumuphi umuntu loyothatha livi lakhe futhi athi lami uNkulunkulu wende sethembiso uthi ngilindzele wena ukuthi ukwende uthi angimthathi cha njengempendvulo ngime khona lapho njengabhadi Robinson ngesikhathi alima ngemnyuzi wakhe lomdzala ngephandle lapho ngalolo suku lunye nemnyuzi wabaleka futhi wamluma endlebeni futhi lebekethama kushumayela kungweliswa uthi wathi manje angisuye yini ngabe angisiyo into lebukeka inhle lapha netinwele temnyuzi konke ematinyweni ami futhi ngishumayela kungcweliswa bona ke ngako wefika endasi ensimini wathi Nkosi uma unganginiki imoya longcwele uma ubuya utothola incindi yamathambo ilele khona lapha uma ubuya manje wathola moya longcwele kuze kuthi sibusiso sesibili wasibita ngekuthi kungcweliswa ngako manje nguleyo ndlela uma uthola lokho kuNkulunkulu ngiko lokho kuyakucathulula uNkulunkulu washo njalo futhi nguloko kuphela bodokotela bangendele konke labangakwenta futhi ngisegulane lesinganathemba etandleni temithi ngiludzaba lolungenathemba etandleni tesibhedlela kunamunye kuphela ngitinikele mina lucobo kuwe ngisetandleni takho manje uNkulunkulu ngisetandleni takho amen Sala khona lapho kukhona lokutokwenteka ngaleso sikhathi kukhona lokulungiselela kwenteka uma uva lelo phimbo laNkulunkulu likutshela ungewami ngingewakho ngikutsengile ngengati yami ngito ngemivimba yami waphiliswa o mnakethu ngiyakutshela kukhona lokulungiselela kwenteka uma wenda lokho ya kutokwenda o bantu bathotsi ngani Lucy Nethi noma Martha Maria ngani niyathi balasekelwe ingqondo yabo ngiyanitshela benyukela emhlanganweni enhla lapho futhi bekagcotshiwe futhi manje niyathi siyathi ukuthi bekabulawa ngumdlavuza dokotela uthi angeke asinze futhi lapha ungale lapho enda yonke iwashing yakhe ahlabela nje haleluya haleluya ahamba hamba lapho achubeka kanjalo ngani lo wesifazane etatane sewuyahlanya ha usanza kuthatha uNkulunkulu nje even lakhe wenda kusanya kubantu kodwa ulalela lokho lokwashiwa uNkulunkulu kunjalo impela mosi wakwenda lokho nangu ahamba ungake ucabange nje lo mfo lo mthala aqhuta ngelunyawo lunye nangu ahamba niyapi umnyuze emva kwakhe ludumo haleluya uyaphi mosi ngiya endas eGibhithe ngiyokwengamela ngehla ngco ngiyokwengamela iminyaka lengamashumi lasiphohlwe ngobudzala aya endas empini lenemishini lendlula yonke emhlabeni lebe incobe umhlaba wonke ehlela endasi iminyaka lengamashumi lasiphohlwe ngobudzala nemkakhe nemthanyana umfana wakhe wakhe Gereshom mhlawumbe afete engulini yakhe uthi nangu ehlela lapho ahola lo mnyuzi lomdzala ehlela kuyowengamela uthi wakwenda ya kungani na beka linzele kungani na uNkulunkulu washo njalo lokho kuyakucatulula ngesikhathi uNkulunkulu asho njalo lokho kwakuJohane ngesikhathi aphumela lapho uthi bekeme elusenseni lweJodani emile ashumayela nebapriesti ngesheya kwelusense bathi uconze ukungitshela ukuthi kuyofika lusuku lapho umhlatshelo wemihla ngemihla uyosuswa ethempelini futhi ngeke kusaba khona umhlatshelo lesibopho sesiphelile wathi kuyofika lusuku lapho kuyoba khona munye lofikayo loyo kuyoba ngumhlatshelo oh hlambuluka mshumayela yini indzaba ngawe na ngeke kube khona sikhathi lesinjengaleso futhi waqala kubuka wathi bukani amen bukani lundlu laNkulunkulu lelisusa sono selive kungani na bekamlinzele ngoba wathi loyo lowangitshela ehlane ukuthi ngihambe ngibhabhathise ngemandla wathi ethi kwaloyo loyo bona umoya wehla futhi uhlale ethi kwakhe nguye lotho obhabhathisa ngamoya longcwele nemlilo nguloyo bekalinzele kumbona wathi bengimathi ngoba bekunesibonakaliso samesiya ngetulo kwakhe ukukhanya ethi kwakhe futhi bengathi kuthi loyo kwakungumesiya uthi bekalinzele kumbona oh bandla sifanele silinzele kubona uNkulunkulu enta lokudzide bebafanele balinzele kubona imvuselelo lebantu yelidolobha kutamatama emkhathini webantu impela kwethenjisiwe kithi siyakukholwa wena kholwa nami uma sitohlanganisa thinsitho tethu futhi sikholwe kukhona lokutokwenteka kutofanele kwenteke sikulinzele impela oh besingachubeka kanjani nje nalabehlukene kodwa asifinyelele kuSimeon manje sengivala imizuzu lembalwa lelandzelako Simeon bekayindoda lenkulu manje ngafunda ngaye kungesiko kaThene bekakhona nzawana tsite kuyakhe iminyaka lengemashumi lasiphohlwe ngobudzala sihlakaniphi lesidzala bekathandzeka kahle emkhathini webantu kodwa bekahlala njalo ayindoda yakamoya futhi ngakho futhi ngalelinye lilanga uyaphuma uthi angeke ngife ngize ngibone Kristu wenkosi manje ungake ucabange nje wena uthi ukusho kanjani lokho Simeon yini lekwenta usho lokho uphambukela ekugcineni lokujulile mhlobone imfundiso legcamile lonayo longene kuyo kude ukwendelani yini lekwenta usho lokho moya longcwele wangitshela moya longcwele wakwembula kimi ukuthi bengeke ngikubone kufa ngize ngibone Kristu wenkosi futhi ngiyakukholwa nguloko kuphela hamba utshele wonke umuntu akunandzaba ukuthi ligama lakhe lalilikhulu kangakanani bekangathingeki ukuthi abe nengadi yasebukhosini kodwa uvele nje angikhathali ukuthi bekayini bekasolo akholwa ukuthi moya longcwele bekaqinisile yebo ke akukho bomoya longcwele lababili munye kuphela moya longcwele kunjalo futhi waholwa ngumoya longcwele kwembulwa kuye ngamoya longcwele namoya loyingcwele lofanako lowakwembula kuSimeon akakwembula kuwe sethembiso lasenda nako ke manje siyamthola nangu ahamba atshela wonke umuntu yebo angeke ngife angeke ngife ngize ngibone Kristu wenkosi sengiyaliva libandla lithi Simeon lomtsala tatane kuyatsabukisa lopho yile umfo lomtsala neyathi uthi kuba mncane unelunyawo olunye ethuneni kona manje iminyaka lengemashumi lasiphohlongo nentfo obudzala sewulungele kufa futhi bukani kwazi kwayothi ngu emuva ngelusuku lwa-Adamu bebafuna Kristu bukani Davide wambuka wahlabela ngaye baprofethi baprofetha ngaye nako konke lokho uthi lapha le ndvodza lenzala manje sikhashane kakhulu nayo sasisolo sikuyo yonke impilo yethu futhi lapha leli khehla nelunyawo olunye ethuneni futhi selitohamba nje futhi nangu ahamba-hamba emkhathini webantu athi cha angeke ngife ngitobona Kristu wenkosi sekusedhute ngco wathi kanjani moya longcwele wangitshela kanjalo beka kulinzele kunjalo akulinzele kuthi kwentiwe yebo-ke uma ukulinzele kuthi kwentiwe khona-ke kutokwentiwa njengoba nje bengihlale ngisho uma kujula kubitana nekujula Davide wathi ekuhlokomeni kwetimphophoma takho kujula kubitana nekujula kukhona lokutsite ngento loyilangatelelako lokutsite lokusenhlitweni yakho ngiyathanda kutinkundla futhi ngiyakuthanda kutingela ngenyukela etinsabeni kusukela ngisengumfanyana ngikhwele lapho bukisisa lelo langa lishona kusiswa ngilibukisise liphuma ekuseni ngibone lelo lisele likhulu lankulunkulu libukeka kwangathi lihamba lendlule lapho bukisisa intathahlobo ida manje netimbewu letincane letangcwatshwa ngaphansi kwalelokhwa lapha emavikini lambalwa lendlulile takhuma taphuma kwaphuma tigojwana kuto akusekho lutho lolusele kungekho mbewu kungekho kushaya kwemthambo kungekho luhlanga kungekho sigcebhezane kungekho lutho lolusele lwaleyo mbali ngisho nembewu yawa kuyo niyathi kuthi nkulunkulu uneludwendwe lwemngcwabo wetimbali takhe benikwathi loko impela lesincane sithwathwa sishaya imbali lencane leseyincane noma lenzala ikhothamisa inhloko yayo lencane bese iyafa loko kufa futhi kuleyo mbali lencane ihohlota imbewu lencane lemnyama emhlabathini khona-ke nako kufika inyoni imbala iyefika emathonsi etinyembete acala kuwa kuleto timvula tembala niyathi futhi ayingcwabe emhlabathini ludwendwe lwemngcwabo niyabona futhi ihlala lapho busika bonke bese iyabola bese-ke lichwa liyefika futhi lixhumise leyo mbewu lencane ivuleke kushaya inhlitiyo iphume kuyo futhi ungahle uthole lokungagcwala sandla kwalowo mhlabathi bese uthatha uya endasi endlini yokucwaningela bewungeke uthathe amakhemikhali emhlabeni futhi uke uthole leso sakhimpilo kodwa ilapho nzawona thide kunjalo ifihliwe ungeke uyithole kodwa nje vumela lilanga livete yonke impilo yetithombo manje uma lelo langa liqala kukhanya loko kuphila kutophuma futhi ngiyanitshela kuthini niphumela lapha bese nibeka khonkolo wenu ahambe kulo mnyaka niwubeke nje phansi wendlule egcekeni futhi ngukuphi lapho tshani bakho bubukhulu kakhulu khona ngeminyaka lotako bukuphi na bukuphi noma ngasiphi isikhathi kuthi ungelete ngco umngcengcema wekuhamba kungani kube njalo kunguloko kuphila lokulele ngaphansi kwalowo khonkolo futhi uma lelo langa naloku nje kusithekile kulo kodwa uma lelo langa liqala kukhanya loko kuphila kutosebenta indlela yako ngco kude kuphume ekugcineni kwalolo hlangothi futhi kuphakamise inhloko yako kudumisa unkulunkulu kungani na lilanga liyakhanya yinkhosi ngumniketi kuphila kuyo yonke impilo yetihlahla kona akunanzaba kuthi kukuphi kutokhanya futhi loko kuphila kutosolo nje kusebenta indlela yako kusebenta indlela yako kusebenta indlela yako kuze kugcinene kuphume lapho kuthi kuphakamise inhloko yako futhi kudumise unkulunkulu pho-ke kungani noma ngibani angakholelwa eluvukweni oh kunini lapho hhayi l-a-n-g-a lankulunkulu kodwa i-n-d-v-o-d-z-a-n-a yankulunkulu kuphila lokuphakathi ungahle ungingcwabe elwandle bewungangingcwaba ngaphansi kwanoma yini lofuna kuyenda kodwa uma leyo n-d-v-o-d-z-a-n-a icala kukhanya ekubuyeni kwayo wonke umuntu lofile kuye futhi unekuphila lokuphakathi uyovuka futhi ahambe naye ngalokuqinisekile nje njengoba ngime kuleli pulpiti kusihlwa tikhathi letinengi kodwa lapha kungesiko kathene bekune nemfana lomncane edolobheni lakithi thishela latshela unina wakhe wathi ufanele ubuke lomfanyana noko wathi udla irabha yemapenseli masinyane nje kungaba khona lomnika yona adla emarabha wase ke make wakhe uyamthola ngephandle lapho adla sitibili selibhayisikile evrande lengemuva bekanejubhili nje yekudla lokumnanzi adla nje sitibili selibhayisikile yebo ke bamthatha lomfolo omncane bamyisa endasi emtholampilo ukuthi bamhlole bodokotela bambuka uthi bathatha kuhlatiya kwemtimba wakhe uthi bathola ukuthi lo mfolo omncane umtimba wawudzinga isalfa kunesalfa ekhathi lapho umtimba wakhe wawudzinga isalfa uthi isalfa iserabheni kungako bekaya kuleyo rabha manje ngaphambi kokuthi kube khona into letsite ekhathi lapha ukuthi idzinge isalfa kufanele kube khona isalfa kuqala kuhlangabetana naleso sitsingo noma bekungeke kube khona sitsingo sesalfa ngalamanye amagama ngaphambi kokuthi kube khona sihlahla ukuthi simile emhlabeni bekufanele kube khona umhlaba kuqala ukuthi sihlahla simile kuwo noma nakungenjalo kwakungeke kube khona sihlahla ngaphambi kokuthi kube khona inhlande sigwedlo emhlane wenhlande kwakufanele kube nemande kuqala ayo ukuthi ibhukushe kuwo noma nakungenjalo beyingeke ibe nesigwedlo niyabona na kunjalo ngalamanye amagama kufanele kube khona umdali kudala lokudaliwe futhi uma enhlitweni yakho bangakhe lokholelwa ekuphiliseni kwaNkulunkulu phakamisa sanda sakho yebo ke manje njengoba ngiyabonga njengoba impela nje nikholelwa ekuphiliseni kwaNkulunkulu kukhona lokutsite kuwe ngekhathi kuwe lapha lokukutshela ukuthi kunaNkulunkulu lophilisako futhi ngaphambi kwaloko ngisho naloko lokudaliwe kungaba kuwe kufanele kube khona umdali kudala lokudaliwe amen ngoloko ke sona kanye sizathu sekuthi nibe lapha kusihlwa sona kanye nje sizathu sekuthi lo mhlangano usaqhubeka kufakazela ukuthi kukhona umthombo lovuli wenzawa nathite wekuphilisa kwaNkulunkulu inhlitiyo letilambile ngema eAfrica madute nje lapho saba nalabo aphendukile labathi ngulungwane letingemashumi lamathathu ngalenye insambamba niyabona tingulungwane letingemashumi lamabili nesihlanu tiphiliswa ngesikhathi sinye imithwalo yemaveni lasikhombisa lamathe ngange kububandi balesakhiwo cishe impela tihamba tendlula ngekusa lokulandzelako nako kume bantfu labathi ngulungwane letingemashumi lamabili nesihlanu bahamba behla etitaladini netimboko tabo nayo yonke into ilele ekhathi lapho nemibhethe lemincane lemidzala netintfo lebe balethe ngato bahamba behla divele tehlukene tihlangana ndzawonye tihlabela kholwa kuphela konke kungenteka umphathi dolobha futhi ngema ehotela lapho futhi nje ngakhala njengebantwana kubona labo bemtsabi betingubo ngayitolo bebangathi kuthi ngusiphi isandla sangesekudla nesangesencele futhi naba emaKristu lathandzekakwe laphiliswa ngemandla kaNkulunkulu ngemzizwana munye wesikhathi kungani babona indlo letsite yenteka futhi bathi nje bangayibona yenteka indlo letsite yavela kubo base bathi ngimi nami futhi ngesikhathi banelithuba bakwemukela futhi basuka bahamba ngiloko kuphela lokukhona kuko niyabona na kuqala kufanele kube khona indalo noma umdali kudala indalo ukwenza ube nesikhathi lesithe futhi ukholwe kuNkulunkulu futhi uma kwendeka njengoba impela nikholelwa kuloko loko kukhombisa ukuthi kukhona umthombo wekuphilisa kwaNkulunkulu nzawana thite kunjalo kufanele kube njalo neliBhayibheli liyakhuluma futhi lithi lingelakhe ngumoya loyingwele wakhe lokuholako umoya loyingwele lofanako lowahola Simeon kukholwa loko ngumoya loyingwele lofanako loniholela ukuthi nikholwele ekuphiliseni kwaNkulunkulu akukho bomoya loyingwele lababili munye nje futhi loyo moya loyingwele lofanako loembula kuye ukuthi bekangeke afe aze abone Kristu wenkosi lo moya loyingwele lofanako ukhuluma nawe kunemandla aNkulunkulu laphilisa labagulako niyabona na oh akukacaci na kungani bewungeke ukwende kucace kakhudlwana niyabona na kunemandla aNkulunkulu laphilisa labagulako niyabona yebo ke dokotela wathi ngiyabathi banumzane labahloniphekile loko kuhle kakhulu ngibakhulekela sonke sikhathi futhi angimlahli dokotela cha mnumzane uyincekwe yaNkulunkulu usebenta kubantu kodwa kunetintfo letitsite langatati naletinye tintfo langeke atende konake uma angeke akwende asiye kudokotela longicwephesha niyabona lomkhulu ucwephesha lomkhulu inyanga lenkulu futhi siye kuye yena simenywa ukuthi side wasicela ukuthi side ufuna thine sibe lapho kunjalo usilindzele futhi kungaleso sizathu atembule yena lucobo kini ngenkosi lephilisa tonke tifotenu nguJehova Rafa Jehova umphilisi inkosi lephilisa tonke tifotenu into lethethe ikutshela enhlitweni yakho kunjalo ngiyakukholwa lokho yebo ke loyo ngumoya longcwele lofanako lowathi Simeon angeke ubone kufa ute ubone Kristu wenkosi bangakhi bantu labagulako lapha labakholwako ukuthi nitophiliswa ngesikhathi salomhlangano phakamisa sanda sakho uthi ngikholwa ukuthi ngitophiliswa labathandzekako bami nakanjalo njalo batophiliswa kulungile lokho kuhle niyabona na kukhona lokukwembulele kona ini moya longcwele lofanako nikulindzele na nikulindzele ukuthi kwendeke na bangakhi lokholwa ukuthi sitoba nemhlangano lomkhulu na phakamisa sanda sakho uthi ngikholwa ukuthi si kulungile niyabona na kanjalo nami niyabona kuyini moya longcwele wakwembula kithi amen ngikholwa ukuthi sitowabona amandla kaNkulunkulu anikukholwa lokho impela moya longcwele uyakwembula kithi siyakukholwa lokho futhi nje sihlala naloko ngqo manje niyati bebethe mabona kuthi ngaletho tinsuku babonga uNkulunkulu ngaloko ngakho ke beta ngiyakholelwa ebungcweleni lobumsulwa impela ngiyakholelwa ngiyakholelwa impela wena uthi ungivile ngithi bengiyibaptist esikhashaneni lesendlulile ngiyipentecostal baptist ngiyibaptist leyemukela moya longcwele kunjalo ngikholelwa kule yifashion lenzala ipentecostal leluhlatha sasiphakaphaka sasiphakaphaka inkolo lebulala sono yebo mnumzane ngiyakholelwa ekutheni ngiqonze ngqo njengelibhosho lesibhamu uthi ngishumayele ngaleyo ndlela uthi uphile ngendlela nje loshumayela ngayo uthi nje ugcume ngangekuphila kwakho Loko kunjalo nje uma ungeke uphile uphakeme kakhulu khona ke ungagcumi uphakame kakhulu kodwa nje yenda kugcuma kwakho kulingane nempilo yakho uthi ngikholwa ukuthi loko kufanele kube ngale yondlela ngulapho la uNkulunkulu atohlonipha khona live lakhe kusekhathi kwekuthi kuqinisile noma kuliphutha futhi ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wathi hlola tonke izinto futhi kufakazelekile ukuthi kuqinisile Ngako ngiyakukholwa amen manje qaphelani lokho ngifuna kubuta lokuthide manje hayi kucala kubafundisi ngibo labenda kushumayela ngita lapha kutokwenda inkonzo yokuphilisa kodwa ngifuna kubuta lokuthide emehlweni empucuko nako konke kulunga nemaqiniso ngiyabacaphela besifazane bethu ePentecost nakuyo yonke lenye indzawo umnyaka ngamunye bakhumula timpahla letine ngana timpahla letincanyana timpahla letincanyana uthi baze bathi ababe cishe sekulihlazo manje singakulindzela lokho kuphume kubantu even abathi mehluko kodwa kubantu bethu bePentecostal uthi ngifuna ukusho lokuthithe ngema lapho ngabona khona ati inkulungwane letingemashumi lamathathu ebemdzabu betingubo bemukela Jesu Kristu ngesikhathi sinye labo besifazane bemelapho bangcunu nje beta emhlabeni labasha nalabadzala bangenalutho ngaphandle kwendvangwana buhlalu bulenga embekwabo lobucishe bube bukhulu kangako bebangathi inhlobo ukuthi bebangcunu bebangathi lutho ngako futhi khona etinkundleni lapho babona khona lokuphiliswa lokukwenteka nalesibonakaliso lesi njengoba ngingena kuso kakhulu kusasa ebusuku uthi ngikubonile lokho kwenteka bebafuna lokuthithe bebafuna kwemukela Kristu ngase ngithi ngabuta wonke lokholwa ukuthi utokusinzisa akasukume futhi emashumi lamathathu etingu yebo ke bachaneka tinkulungwane letingemashumi lamathathu angathi uthi bangakhi labema kodwa tinkulungwane letingemashumi lamathathu tasuku matasho kwaseke nemnakethu Bosworth nabo bathi ngiyakholwa umnakethu Branham ukuthi bebasho kuphiliswa kwenyama ngathi bengingakaconzi benginebahumushe labalishumi nesihlanu neyathi ngako ngathi bengingakaconzi kuphiliswa kwenyama bengiconze insinziso ukuthi wemukela Kristu invothane yaNkulunkulu njengemsinziso loconzene nawe futhi ufuna kumkhonda labanengi babo netithixo esandleni sabo ngathi wena loqotho ngako phahlata letithixo takho phansi njengesiphepho seluthuli nje uyakubona kwenyuka kanjalo futhi ngesikhathi bathi nje bangemukela Kristu labo besifazane labangcunu nakethu thathe bagoqa imikhono yabo kanjena ukuthi bahambe baphume ebukhoneni bebandla futhi uma liheden leli lihlata hlaba lelingathi sandla sangesekudla nesange sencele masinyane nje uma Kristu abathinza baconze ukuthi bangcunu futhi ke sitisho ukuthi silibandla laNkulunkulu lophilako futhi sithi subula njalo ngeminyaka akuwenda umcondo kimi kukhona lokuliphutha nzawona tside kunjalo oh nkulunkulu ya sisela uthisiya ngulapho lasikhona sisendasi le elayinini edute nekubuya kwenkosi Jesu oh asilungele kuhlangana naye yebo yebo Simeone njengoba ngishito bekete bomabona kutse ngesikhathi ngisese kuloko ngenta kuPaula into letsite ngaloko ngalesinye isikhathi bekukhona dzathe lowathi kimi ekukhulumene ngendlela besifazane labathi gcokisa ngayo kuletincane letinzala timpahla leti kuminyako netindlo futhi ngako wathi ngani ngathi uma wenda loko uyophendvula ngelusuku lekwahlulelwa ngekuphinga futhi lomunye wabitha sandla sami kuko ngathi Jesu wathi noma ngibani lobuka wesifazane amhawukele sewuvele uphingile naye enhlitweni yakhe futhi ungahle ube msulwa njengemduze kumyeni wakho noma sithandwa sakho ungahle ube nje ngwesifazane lomsulwa njengoba akhona eUnited States yebo umsulwa njengoba wawunjalo ngesikhathi usuka esibelethweni samake wakho kodwa dzathe uma utigcokisa kanjalo kuvumela toni tikubuke kanjalo utokuhawukela futhi uma akwenda ngelusuku lekwahlulelwa uma aphendvula ngekuphinga kwakhe nguwe lowathethula kuye nako lapho ukhona ngako utophendvula ngekuphinga lomunye wesifazane wathi kimi wathi yebo-ke mina kethi uBranham ngulolo hlobo kuphela lwethu impahla labalentako ngathi basenayo imishini yokuthunga futhi bathengisa emayadi ngako akukho kutilandulela ngako kuyinto nje kunjalo thine lesikuthi ngako namuhla ngulenhle leyifashini lenzala lelihlatha sasiphakaphaka inkolo lebulala sono imvuselelo lenzala yaPaula longcwele namoya longcwele weliBhayibheli futhi sibuyele emilayetweni yePentecostal sibili futhi sibuyele eqinisweni lokungiko namuhla labaningi kakhulu bebavangeli ensimini buvangeli buba lithikithi lekudla kubo banetinhlelo letinkulu kabi tekusita ngetimali bangeke bakusho loko embikwelibandla lomunye umfundisi wangitshela wathi uto yona inkonzo yakho ngaloko ngathi noma nguyiphi inkonzo livi laNkulunkulu leliyo yona ifanele yoniwe ikhahlelwe ikhishwe empeleni yebo mnumzane ngathi ngikunjalo awu lesikuthi ngako kubuyela eBhayibhelini sibuyele ebungcweleni sibili sibuyele kuNkulunkulu sibuyele lapho bantu bangaba nekukholwa khona uNkulunkulu angalakha kanjani libandla lakhe ethi kwesisekelo lesinjalo na sithethe emabandla ethu futhi sendathi inhlangano futhi sibado futhi sihlale phansi ngqo njengabo bonke labanye futhi manje sasivamise ukuthi lenzala lebanzako iBaptist ngeligama nje futhi manje emaBaptist athi nine labanzako emaPentecostal labophekile nje kunjalo lokho kunjalo impela iPentecost ibophekile nje kakhulu kunemaBaptist yebo mnumzane ngako nako lapho sikhona lesikufunako ngulenhle leyifashini lenzala imvuselelo lechachathelako kulolonke lelive ibuyisele besilisa nebesifazane kuNkulunkulu ngani libandla lalisesimeni lesingcono saJesu ukuthi efike eminyakeni lengemashumi lamane lendlula kunaloko lelingiko namuhla emuva ngesikhathi bebanePentecost isibili emkhathini webantu kodwa namuhla sesicethe emandla indlela yethu nemapulpiti ethu sekaphelelwe ngemandla nemjikeleto lemine noma lesihlanu yebafundisi labancane besemina ungenile netinwele letishwilene neyati noma yini lokunye ngingasho lutho ngaloko ngoba anginako kodwa lokho akwendi akusiko kodwa lengiqonze kukusho bakuthola lokho enzaweni njengoba nje uNkulunkulu bekanebathukulu uNkulunkulu ude bathukulu neyathi ema-Methodist uma uyi-Methodist futhi utalwe kabusha uyindodzane yaNkulunkulu kodwa utholani wesilu uyafika umjikeledo wokuqala wema-Methodist wawukahle umjikeledo wesibili uqala kungenisa bantwana babo leyo yinto lefanako ema-Pentecostal layenda eminyakeni lembalwa leyendlulile beba nePentecostal lesibili besilisa nebesifazane labangena e-altari futhi babhadala imbadalo futhi beta bendlula mnakethu futhi bayiphila le mpilo yebo mnumzane yebo-ke bendani na bangenisa abantwana babo babahlalisa emigceni futhi babanikela ebandleni futhi bebayiphentekostali labo bathukulu akukho nzawo ebhayibhelini lapho uNkulunkulu anebathukulu khona akasuye mkhulu uNkulunkulu ungibabe haleluya futhi wonke wesilisa nowesifazane angikhathali ukuthi ungibani wena noma bekalunge kangakanani babe wakho namake. Ufanele ube nalolo lwati lolufanako lokutalwa kabusha futhi ugcwaliswe ngamoya longcwele uma uke ulindzele kuba indvodzana nendvodzakati yankulunkulu. Kunjalo leli gama nje lelithi Pentecost lingeke likusindzise. IPentecost ayisiyo inhlangano, iPentecost isendakalo kuloyo lothandzako akede futhi anathe emthonjeni wemandi ekuphila. Amen. Manje lokho kuliqiniso mngani, lokho kusihlahla semakha lamnanzi njengoba kuninato isihlahla leti nemakha lamnanzi lapha enhla. Kulungile, niyathi ngiconze kutsini ngakusho lokho ngalesinye isikhathi umfo wathi lo munye wangibhalela incwadi letsite wathi yini lesihlahla semakha lamnanzi. Kulungile, kodwa uyathi kutsini kuyini etulu lapha? Yebo mnumzane. Oh, kodwa mnakethu ngitokutshela kutokuconzisa kutokwenta uphile kahle liqiniso lelo. Yehlela lapho nje futhi uhlale kuze kuphele futhi uconziswe nankulunkulu. Yebo, futhi Simeone ngaleto tinsuku beka naleso sethembiso futhi beka kukholwa ngenhlitiyo yakhe yonke. Jesu watalwa eBethlehema yaseJudiya kathi tefika bebethe emaphephandzaba futhi etinsukwini letisiphohlongo kamuva lomake uta ethempelini kuthi anikele ngematuba noma ematuba ekuhlanjululwa kusoko kwalomntana. Futhi manje naku kufika Jesu, manje sengivala naku kufika Jesu kwekucala kwakhe ethempelini etandleni tamake wakhe lomncane. Bangitshela ukuthi imbeleko yakhe yentiwa ngendvangu lehamba ngemuva kwelijoke lenkhabi lebeyilenga esitebeleni. Uthi ke singagcoka lijazi leminki leli ngemadola langemakhulu lasihlanu uthi siphakamise impumulo yethu emoyeni. Uma bekungasimitisa bekungasinetha futhi sicabanga ukuthi singumuntu lothite nemsinzisi wethu uNkulunkulu wasezulwini wefika futhi wagocotwa ngendvangu yelijoke lenkhabi. Timpungushe tinemigotsi netinyoni tinetidleke kodwa indvodzana yemuntu ayinayo indzawo yokucamelisa inhloko yayo. Futhi ke sicabanga ukuthi singumuntu lothite longashayela imoto kangcono kunebakaJones futhi nje sibulale bantwanyana bethu imposa kufa cishe ukuthola leyo moto futhi sithole mabona kutse longcono noma lokutside. Sihlale emakhaya ngabo lesithathu singayi emhlanganweni wekukhuleka futhi siyeke lelisondo lingenamuntu bayobukela siyamthanda Suzi noma into lefana naleyo okuchubeke lo mbhetho kumabona kutse. Lokho kukhombisa ukuthi umthandza kangakanani uNkulunkulu. Ngitokutshela mnakethu ku lesikuthi ngako imvuselelo lokho kunjalo impela nje. Ngulokho lesive lesi lesikuthi ngako. Kubuyela kuNkulunkulu. Yebo mnumzane. Uma ukhombisa kwenda kwakho kukhombisa ukuthi kuyini. Kwenda kwebantu kuyakhombisa impela nje. Uma nithandza live noma tindlo te live, iBhayibheli lithi luthando laNkulunkulu alukho ngisho nakini. Kunjalo. Oh, ujoyina libandla kunjalo. Kodwa lona nguye lesikhuluma ngaye. Awukujoyini lokho. Utalelwa kulo. Sengibe semndenini wakaBranham iminyaka lengamashumi lasihlanu nakunye. Angizange sengibute ngijoyine umndeni. Kungani? Ngatalelwa kuwo. Ngaba nguBranham ngekutalwa. Nguleyo ndlela ungumKristu ngayo. Utalelwa ebandleni laNkulunkulu lophilako. Utalelwa kulo ngekutalwa. UngumKristu ngekutalwa. Manje Jesu wangena ethempelini futhi kwangathi ngiyababona labo make ngaleto tinsuku niyathi bonke enhla lapho nebantwana babo labancane nemabhutsanyana abo lamancane nemsebenti wabo lomncane wetinyalisi niyathi futhi konke sekuphelile lawo mabhayi akanokusho kanye nebafati benzawo niyathi bakhuluma nge futhi into yokuqala niyathi kungena Maria lomncane aphethele luswane loluncane nalendvangu yelijoke niyabona amgocota ejokeni lenkhabi. Ngahamba ngakhona ngiyabeva labanye babo bathi sisi buka lapho uyambona lo mgicikile ongcole na noma niyathi ukuthi ngimhlawumbe lokho kuliphutha nako kodwa ngithi ngathi awubuke loyo wesifazane uyathi kutsini washada lolo swane lwatalwa ngaphandle kwemshado longcwele. Ungangitsheli lapho kunenthuthu lencane kufanele kube khona umlilo nzawana thide. Yebo mnumzane ngitokutshela mfana nguloko kuphela loku kuko. Ya ngiyakutshela ungulomunye wabo kungcono umcaphele niyabona ungasondzeli kuye. Nguleyo ndlela likholwa lelisivuvu lelitama kuyenta ekholweni sibili. Oh ulahlekelwe ingqondo yakhe wesuka waya ekugcineni lokujulile kukhona lokungalungi. Yebo ke wethemba uNkulunkulu ngaloko washo yebo ke tinsuku temimangaliso selwendlulile ayikho into lekuthiwa kuphilisa kwaNkulunkulu kulungile kodwa emsithweni yakhe lencane bekathi ukuthi lolo swane lwalulwabani bekathi uthi wenda kanjalo wonke umuntu lotelwe ngumoya waNkulunkulu uyathi lapho emekhona uyathi ukuthi sambulo sini ngubani lowamnika leso sambulo Paula wathi angithi kini ngishumayela kini emave la yengako emuntu ukuthi kuhlakanipha kwenu kuto ukuthi kukholwa kwenu kuto kwakhela ekuhlakanipheni kwemuntu kodwa ngithi kini ngishumayela emandla amoya loyingcwele amen nguloko ke mnakethu kulula futhi kucace kucace nje kukukholwa nguloko kuphela uNkulunkulu washo njalo naloko kuyakucathulula leyo ngiyo yonke lento bekathi ukuthi lolo swane lwalulwabani akunandzaba ukuthi noma ngimuphi wabo sengiyababona bathi manje digcine ukuthi ungahambeli ngakuye ungathi hlanganise ngalutho naye yena suka kuye nje bekangenandzaba noma bakwenda noma cha akumendelanga umehluko bekathi ukuthi ngubani lolo swane lolulwakhe bekathi ukuthi bekungubani kunjalo ngiyathi ukuthi uma unamoya longcwele uyathi ukuthi kwentekani kuwe bewulapho ngiyathi ukuthi livelaphi alivelanga kulenye isemina noma emathuna noma livela kuNkulunkulu yebo ke ndzawo toti imbili ngalokhu kufanako tindzawo letifile ngakho ke niyakukhumbula lokho ngakho ke bekathi ukuthi loluswane luvelaphi wabukisisa wase uthi yebo mnumzane bekathi wachubeka ahamba kanjalo anganake akhuluma neluswane lwakhe beka ngenaso sikhathi sekuthi ihlanganisa nabo donke leto tinhlangano nguleyo indzaba ngelibandla lethu namuhla banenhlangano yabesifazane inhlangano yemadvodza lenhlangano lena nemidlalo yebhola kudla kwakusihlwa kwemasopo nako konke lokunye nemihlangano yemkhuleko seyishiwe niyathi akusesiko namoya longcwele wethembisa ukuthi uyobeka luphawu kuphela labo lababubula futhi bakhalela tinengiso letendiwa edolobheni bafundisi basesontweni beningamaka esandleni senu bantu labalishumi kusihlwa kuleli dolobha lababubulako nalabakhalako imini nebusuku ngenxa yebubi netintho letendiwe edolobheni na ngabe noma ngibani kulethethameli uyathi ukuthi uyibekaphi imino yakho kubantu labasihlanu lobubulako nalokhalako imini nebusuku ngenxa yetono netintho telidolobha na yebo ke manje libhayibheli lathi ubekela uphawu ethi kwalabo lababubulako futhi bakhalele sinengiso lesenteke edolobheni kunjalo ngiloko ke niyabona na akusekho mthwalo ngemiphefumulo lelahlekile konke sekuhambile sijoyine libandla nje futhi sihlale phansi nguloko kuphela lokudzingekako niyabona na sithola kanjalo ke kunjalo sono sinyenya kakhulu futhi sinyenya sicondze ngokuwe ngaphambi kokuthi ukwati niyabona nguleyo ndlela lesenta ngayo sivele sikubambe nje njengesihliphi sekuntshweza emakhateni lesidzala futhi sikutholile develi wenta lokho manje mnakethu ake sithi ngcu siphume endzaweni yakhe asibuyele kuNkulunkulu sibuyele ealtari sakhe kabusha futhi ealtari lebe ibhidlikile yakha likhaya lakho susa lawo makhadi etafuleni nawo onke lawo maphephabhuku lamadzala endzaba yeluthando futhi uvule libhayibheli futhi ufunde libhayibheli futhi ukhuleke nje ungehli bese uthi kusisa umndeni wami na Maria na Joe na Johane nabo bonke bangene embhedzeni cha mnumzane hlala lapho naNkulunkulu ohe niyayathi leyo ngoma lenani ivamise kuyihlabela kunetikhathi lapho ngithanda kuba ngedwa ngibe na Kristu inkosi yami ngingamtshela tonke tinkatha totami ngingedwa nguloko lesikuthi ngako futhi nguloko lolo hlobo lwemihlangano lelo hlobo lwelibandla ngulolo hlobo lwelibandla lelikhuleka kwehlele phansi tibusiso taNkulunkulu nginesiqiniseko umelusi wenu angawajabulela onke emalunga ukuthi abe njalo kungaba njani futhi kungaba njani pho nangabe libandla lingake libe njalo futhi manje uta nalolu swane manje nango Kristu ethempelini kulungile uma Kristu asethempelini naNkulunkulu beka kwembulile kuSimeoni ukuthi kwakungikho beka tomkhombisa Kristu ngaphambi kokuthi afe yebo ke ngicabanga ukuthi uma Kristu ethempelini sekusikhathi samoya loyingcwele ukuthi ahambe ayosebenza kuSimeoni anicabanga kanjalo na ake sicabange ukuthi ngumsombuluko ekuseni manje dingakhi tinswane letincane lebe titotalo kukhona cishe abantu labatigitsi letimbili nehafu kaIsrael ngaleso sikhathi futhi ngiyacabanga bekungaba lokungenani emakhulu ebantwana labatalwako njalo ngebusuku futhi njalo etinsukwini letisiphohlongo bebafanele basokwe futhi banikele ngekuhlandwa kulungile naba manje ngumsombuluko ekuseni Simeon usemuva ehhovisi ufunza imibhalo legocwazi ake sibone uthatha Isaya futhi uqala kufunza endasi ku-Isaya 9:6 sidalelwa umntwana siphiwa indvodzana legama lakhe liyothiwa ngumemluleki inkosi yekuthula unkulunkulu lonemandla uyise longunaphakathe hulumende uyoba semahlombe akhe futhi kwe oh kungaba ngubani loyo na cishe ngaleso sikhathi umoya ongcwele wathi sukuma Simeon sukuma ufuna ngenteni sukuma nje yebo-ke ngingaya kuphi cha sukuma nje ngulokho kuphela lengifuna ukwenda nguleyo ndlela nkulunkulu lakufuna ngayo njengoba nje akhuluma hamba wende nguloko lofuna kukwenda kuleli viki uma nkulunkulu akhuluma nyakata ukwende uthi hamba ubone sibanibane mayelana nekuta enkonzweni yenda kwende sukuma yebo nkosi ngilapha yindlela nzelako cala kuhamba ngiye ngakuphi hamba ngitokuhola wena hamba niyabona na nangu eta ngiyambona aphuma amangala yebo-ke ngiyathi kuthi lona ngumoya longcwele ngoba ukhulume nami phambilini niyathi kuthi ngiconze kuthini anathi na niyakholwa kuthi emadodzana ankulunkulu aholwa ngumoya wankulunkulu yebo ayaholwa nangu eta ahamba ahamba ethempelini angathi ukuthi uyaphi aholwa ngumoya longcwele nje manje uda ngalapha futhi wehla ngetinkulungwane tebantu nzawutonke lapha ushaya elayinini lekusoka lebantwana eta ahamba ehla ngco ngakuleli layini uyambona lona wesifazane lomncane wonke umuntu ukhweshela kudze naye uyenyuka moya longcwele ucala kwenta inhlitiyo yakhe ishaye ngekushesha impela niyathi oh ukuholela esethembisweni yebo uma akunika sethembiso futhi uyakholelwa ekuphiliseni kwankulunkulu ukuholela ngcokuko uma ukholelwa embhabhathisweni womoya longcwele ukuholela ngcokuwo niyabona na lapho kukhona utokuholela ngcokuko manje umhlola khona lapha eceleni Simeon uyafinyelela ngale ukhipha lolo swane etandleni tamake wakhe uphakamisa tandla takhe futhi wathi nkulunkulu inceko yakho ayihambe ngekuthula ngekwelivi lakho ngoba emehlo ami ayibonile insinziso yakho emuva le ngale ekoneni lo mzala wesifazane loyimpumbuthe lokuthiwa ngu-ana beka ngumprofethikazi ana beka ngumprofethikazi beka kathe ayimpumbuthe iminyaka wahlala lapho futhi walinza futhi wakholelwa endududeni ya-israyeli bekakholwa kuthi leyo mprofethi beketa futhi bekakholwa bekahlephi lapho namoya longcwele wathi ana sukuma amen labo bakamoya bahlala njalo baholo niyathi ngesikhathi lesifanele sukuma ana futhi naku kuta lona lo mdzala wesifazane lwempumputhe ngiyaxolisa mnumzane ngiyaxolisa mem ngiyaxolisa ngiholwa ngulongcwele kuyaphi ana angathi ngiholiwe nje into yokuqala niyathi ufika ngco lapho Simeon emekhona futhi uthi nkosi inceke yakho ayihambe ngekuthula yena kanjalo moya longcwele wehlela ethi kwakhe futhi waqala kuprofetha ngemntana o mnakethu tsatse uma moya longcwele bekangahola wesifazane lwempumbuthe kulolo hlobo lwetikhathi bekafanele asihole kangakanani yena naloku nje siba yimpumbuthe akasihole sibuyele emthonjeni ngoba kunemthombo logcwaliswe ingadi lemunywe emithanjeni ya-Imanyweli lapho toni tibhukusha ngaphansi kwesikhukhula kusuka onke emabala ato elicala niyakukholwa loko na nkulunkulu anibusise nilinzele into letsite kuthi yenteke na sikhathi sami sesihambile manje nitethameli letithanzeka sibili bengingakhuluma li-awa kwamanje kini kodwa sikhathi sami sesiphelile futhi asilinzele nkulunkulu kuthi asiphe imvuselelo lenkulu ungangijoyina yini nami emkhulekweni ngaleyo nhloso na utokwenta na asikho sami sethinhloko tethu-ke manje bazalwane lababafundisi ngiyathi nonke nikulinzele silapha kutosebenta ndzawonye njengebunye bankulunkulu makungemi lutho endleleni yethu manje bandla silapha kuthi sisebente nani nonke nine lenibase-assemblies of god ne-church of god ne-united pentecostal futhi noma ngabe yini longahle ube ngiyo asinanzaba kuthi hlobo luni loyifakako nje sikholwa kuthi nkulunkulu utokwenta asijoyinane ndzawonye manje ngekuvana kunye babe wethu losezulwini lamavi lephukile nekuxoxa lokuncane lapha kuthi nje kuthola konke kwesaba nebutashi kusuke ebandleni lakho kuthi nje kubhidlita umhlabathi longakahlanyelwa kubeka sisekelo lapha noma singabeki sisekelo kodwa kwakha ethi kwesisekelo lesi sivele sibekiwe Kristu Jesu loko labantu laba lakufundziswa kuthi bakholwe kusukela phansi eminyakeni ukuthi Jesu Kristu indodana yaNkulunkulu unguye itolo namhlanje phakathi babe losezulwini ngiyakhuleka njengoba sijoyina inhliziyo yethu nemikhuleko yethu ndzawonye libhayibheli lathi sahlukene sesine se ngiyakholwa setendo tebapostoli ngesikhathi bantu sebabuthene ndzawonye benda umbiko base ke bakhuleka nganhliziyo yonye nalesakhiwo sathi amadama lapho bebabuthene ndzawonye futhi bakhuluma livi laNkulunkulu ngesibinzi. Oh Nkulunkulu, sihambisana lapha namuhla naleli gama lelimangalisako lichanekwe ethi kwethu njengemakholwa ePentecostal. Sifakaza ukuthi sitelwe kabusha ngamoya longcwele. Namoya longcwele uyasihola. Manje ke Nkosi, kubona libandla libabuthakathaka futhi liwa liphela. Futhi litsilikela phansi futhi oh Nkulunkulu, sisimo lesinjepho sivuselele. Oh Nkosi, thumela moya lwengcwele wakho ethi kwethu futhi uvete kuhlumelelisa emathonsi emadolo emusa lavela ngetulu. Oh Nkulunkulu, vuselela ummango wethu wethu lapha. Uvuselele lonke lidolobha, vuselela emabandla lapho, vuselela emaMethodist, vuselela emaBaptist, bavuselele bonke Nkosi. Futhi oh Nkulunkulu, kwangathi kungaqala khona lapha kuleli bandla, kwangathi kungaba khona kuvuselela lokunje nekuphaphama emkhathini wethu Nkosi. Aze moya longcwele athathe inhliziyo yethu futhi asithabule sehlukane futhi ambintshe kithi emafutha laligugu langafisa libandla lethu ukuthi ligcotshwe ngawe siphe kona Nkosi sibusise manje sithethelele tono tethu emaphutha ethu Nkulunkulu kwangathi kungete kwaba khona umuntu logulako lowethamele lomhlangano kodwa kube nguloyo lotophiliswa siphe kona Nkosi kwangathi kungethe kwaba khona ngisho namunye umuntu lonesono noma longakholwa loke ethe kulomhlangano kodwa loyo lotho sinziswa siphe kona Nkosi kwangathi tingelosi kaNkulunkulu tingaya kulo lonke libandla emmangweni wonke yonke indzawo endasi emabhareni futhi kulethe kuhlabeka etinsitweni tedoni futhi kwangathi emaKristu angaphuma afakaza athi wotani nibone asikaze sibone noma yini le njengako siphe kona Nkosi kwangathi kungaba kubhodla lokukhulu kulelive naNkulunkulu akhipha inkatimulo kulo siphe kona babe busisa belusi bakho labaligugu ngiyacela futhi emuva lapha ngime etulu lapha ngembili labanye lengingakaze ngibabone empilweni yami kodwa Nkosi Nkulunkulu beme lapha kwenta afakazi ukuthi bona nabo bangemakholwa balapha nekufaka ingcenye yabo kubeka lihlombe labo esondweni inhliziyo yethu iyavutha futhi ihamba Nkosi sibona umoya kaNkulunkulu uhamba emkhathini wethu siphe kona sendele lokhu babe sithinikela kuwe egameni laKristu ngenxa yenkathimlo yakhe siyakucela manje wonke losekhathi lapha logulako nalodzingako akamsantandla tena khona manje akamsantandla tena nje kulungile ngifuna nibeke tandla tenu ethi kwalomunye nalomunye bekani nje tandla tenu ethi kwalomunye nalomunye manje labanye manje ungatikhulekeli wena khulekela lo muntu lobeke isandla sakho ethi kwakhe bona bakhulekela wena ngiyakuthanda lokho konke kungenteka manje etinhlitiyweni tethu ake sicabange nje manje sengiyasibona sithuku sebafundzi ngakumfana lonesithuthwane sengiyamuva Andrea athi biyela emuva abafana ngitoni khombisa ukuthi ngikwenze kanjani endase eCapernaum ngesikhathi ngikhipha sithuthwane endase lapho naye indlela lengikwenze ngayo kodwa akusebentanga Simon Petro wema wathi yebo ke manje naye indlela lengikwenze ngayo endase eJoppa ngito ukukhombisa ukuthi ngikwenze kanjani endase lapho futhi akusebentanga kodwa kwenteka babuka lotako ehlangela igquma nako kufika munye ahamba ngekuthula mhlawumbe hayi lenkulu indoda lebukeka isichwaka yathi akukho buhle ukuthi simfise kodwa kukhona lokuthi ite ngaye bekathi ukuthi bekakhuluma ngani futhi wagijimela kuye lobabe walomntwana futhi wathi Nkosi bani nemusa indodzaneni yami uhlushwa ngudevele ngalokwehlukahlukene ngamletha kubafundi bakho abakwatanga kumphilisa. Jesu wathi ngingakwenda uma ukholwa ngoba konke kungenteka kulabakholwako. Wathi Nkosi ngiyakholwa wena sitha kungakholwa kwami. Lo muntu lofanako ngesikhathi ashiya live umsindisi wethu emave kugcina lawasho hambani even lonke futhi nishumayele livangeli leti bonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako. Sibonakaliso sekugcina lasisho wathi bayobeka tandla etuka labagulako bayosinza. Manje kukhona likholwa lelibeke tandla talo etikwakho likholwa lelikholelwa ekuphiliseni. Jesu wenda lesitatimende leti bonakaliso leti tiyobalandzela lawo makholwa. Uma babeka tandla tabo etikwa labagulako bayosinza. Manje uma ukholwa ngensitho yakho yonke ungangabadi futhi ukhuleke umkhuleko wokukholwa. Kona ke loyo lo lobeke tandla takho etikwakhe uyakukhulekela ngiyakholwa. Babe wethu losezulwini sibeka tandla tethu ngekukholwa etikwa labagulako nalabahlaselekile futhi sicela kuthi umusa wakho nesihawu kuthi unikete yonke into labayidzingako. Bayakhuleka Nkosi ngendlela nje labenda ngayo ebandleni labo. Bayakuthanza futhi bayakukholwa. Ngiyakhuleka babe losezulwini ngayo yonke insitho yami kuthi utothabula konke tibopote kungakholwa ulahle wonke umoya lomubi. Kwangathi ingete yakhona kuma kulesakhiwo Nkosi yicoshe. Kwangathi kungabade lokunye ngaphandle kwalokhu msulwa longakaphingiswanga kukholelwa kuNkulunkulu kungaba kuyo yonke inhlitiyo njengamanje. Kwangathi devele angehlulwa empilweni yethu futhi siyathi ukuthi wehluliwe ngoba usidalwa lesehluliwe. Futhi Sathane ngiphendukela kuwe manje kusho lokho ukuthi wehluliwe awusesabi kodwa wesaba loyo lesikhuluma ngaye. Ulahlekelwe ngiwo onke emandla lowake wawanawo wehlulwa eCalvary. Jesu Kristu indodana yaNkulunkulu wanqoba etikwato tonke titha wanqoba konke kugula konke kufa sihogo nelithuna futhi wanqoba konke kunqoba lowake wabanako futhi awusilutho ngaphandle kwekukhohlisa futhi sibita kukhohlisa kwakho kusihlwa. Egameni laJesu Kristu khulula labantu laba balandzela ngalokuphelele futhi balinzele kuphiliso. Emandla uNkulunkulu akhona emakholwa netandla tawo tibekwe etikwalomunye nalomunye. Sathane yekela labo bantu phuma kubo egameni laJesu Kristu. Ulahlekelwa yimpi futhi batosinza ngoba uNkulunkulu washo njalo. uNkulunkulu wakwethembisa sikulinzele futhi siyathi ukuthi kuyoba njalo ngoba Sathane wehluliwe naNkulunkulu unekubusa ngaphambili. Siyathi ukuthi kunjalo ngoba sikucela egameni laJesu Kristu ukuthi kube njalo ngenxa yenkhathimulo yaNkulunkulu. Manje hlalani nivalelwe naNkulunkulu, qhubekani nje nikholwe manje ngayo yonke inhlitiyo yenu. Nkosi ngiyakholwa ukuthi uyangiphilisa khona manje. Ngiyakholwa ngoba ngibeke isandla sami kule ndvodza lapha yabeka isandla sayo ethi kwami noma kulona wesifazane wabeka isandla sakhe ethi kwami. Ngiholeleke ukuthi ngente lokho ngiholeleke ukuthi ngibeke isandla sami ethi kwalomuntu. Baholeleke ukuthi babeke tandla tabo ethi kwami. Lo moya longcwele lofanako lowatshela Simeoni wamnika sethembiso. Ngiholele ukuthi ngente lokho sisekhona lapha kulendzawo yakuphilisa kwaNkulunkulu. Manje ngiyakholwa Nkosi. Sathane ungavele nje usuke kimi khona manje ngoba ngithatha ngintalo yaAbrahama ngaJesu Kristu futhi ngithatha indzawo yokuqala. Kubeka nje ukholwa ngayo yonke inhlitiyo yakho. Ngisacela lomunye webelusi bethu lapha lomunye webazalwane lapha uma nithanza uma ningeta ninikete umkhuleko. Labanye lomunye webelusi lapha wothi uthathe inkonzo lomunye wenu lapha. Kulungile mnumzana. Kude tetsameli tigcine uvaliwe emizuzwaneni lembalwa nje naNkulunkulu. Ngifuna kunibuta manje nisasusa tandla tenu kulomunye nalomunye futhi nithi ngikholiwe futhi ngiyamthatha khona manje njengemphilisi wami. Futhi akunandzaba ukuthi Sathane utama kanjani kungitshela, ngitokholwa ukuthi uNkulunkulu uyangisindzisa. Phakamisa isandla sakho uthi manje sengiyakwemukela. Phakamisa isandla sakho uNkulunkulu akubusise nguleyo ndlela yokukwenda. Gcinani lolo hlobo lwekukholwa luhamba futhi nitobona ngalokwendlulele ngalokucicimako ngetulu kwako konke lesingakwenda. Ngisho noma sikucabange ngite nginibone kusasa ebusuku. Nangu umfundisi uNkulunkulu anibusise.